ke a o leboa moina neva a re tserisa eme motsotso fela bakeng sa thapelo a re inamiseng tlhoo tsa rona na go na le dikopo tse e boletsweng ga e ba di ka tsebagatswa ka letsoo le phameng go modimo fela e reng ke gopolantle le leng tsa lona jale seo le batlang go mo kopa sona mme le dumele ka pelo tsa lona le nna ke santse ke tlaisa thapelo yaka bakeng sa lona gape ntate ya magodimong re a nka ona e le monyetla o mokakang go ba ka tlong ya morena tsatsing lena le rothofetseng le go fumana mora lesedi la modimo le tlhabile le go utlwa moya o halelelang o bina ka batho le go bua ka batho le lakabe fela la go tšhabo ya mora ka gare re o leboa ka gona tšhabo ya mora wa legodimo mathokong otlhe a pelo tsa rona re o leboa ga kakang ka gona jale batho ba gago ba sa tla phamisa matsogo a bona ka phuteng ena gore ba na le dikopo ka gore ba labalabela gore ga o ka di arabela o seng gona mme ke a rapelang tate gore o tle o tlatse tlhoko e nngwe le e nngwe ya bona go na le tse ngata golo tse bokeletseng godima deske le dikopo tse ngata ga kana gotlhe tsa batho ba kulang ba matlhomoleng megala e e letswang e tswang gole e ka bang 50 ka letsatsi o modimo re tla etsang re tsamaise morena ga re tsebe re ye nneng efe kapa gore re etseng empa wena o ka laola dintho tsena mme re rapela gore o tle o re abele yona gobane ke morero wa rona morena bophelo bofe fela bo re nang le bona lefatsheng re bofilwe ke wena mme re batla go bo sebedisetsa go tlotlisa wena ka bona jale o tle o re tsamaise dinthong tseo ntate re tlhona lefatshe ka jeno jalo re sa bokane mmogo go utlwa lentswe la morena go bina dithoko go tlhagisa thapelo utlwa thapelo tsa rona thaba le rona dithokong tsa rona mme o bue le rona ka lentswe goba re e kopa ka lebitso la jesu
ga
ke tsebe fela sebaka seo nka se nkang e le monyetla o fetisang go ema o sone go feta go ema sefaleng go ngwathela batho ba lebeletseng bogobe ba bophelo ba lapileng ba nyorilweng mme ona ke monyetla o mogolo pele ke rata go botsa haeba go ena le e mong wa balapa la Wright Hetty kapa Oval le a e le mang Hetty na Oval o na le wena Hetty ee mmotse gore na a ka sepote lapeng hanghang mabapi le seo ke meleletseng sona wa tseba go feta le lapeng ga ka kgona ke lebetse go tla le yona o seng gona nthwana e itseng bakeng sa ntšana ya bona eo ba e ruileng tlase mono ka baka leo ke fela ga o kgona feta le lapeng ga o tsamaya bakeng sa ka mora tshebeletso mme jale edith ga isedi ya Hetty ngwananyana eo re mo tsebileng e le motho ya holofetseng go tloa e sale lesea
and she's a woman now and she's
ni se le mosadi jwale ni o maemong a mabe a holo jwale nna le baka le ka etsang selemo le fitile ke ka thewela mono ha sa qala ho khathatseya mme ha nka fumana mo bothata ba hae boneng boleteng ka thuso le mohau wa modimo jwale hantle seo e leng bothata ka ngwana o dutse ditho tsa e ditlamagane mme ha a kgone le go di aroganya ke ka baka la kgatello e maatla mono tsamaiseng ya mothapo empa taba ke gore ga o le phoso mmeleng ka ngwana eno ntle le bohloko ba kgolofalo ya bosea a sa le dikgwedi tse tsheletseng o ne a hweletsa a lela bophelo botlhe ba gae mohlomong go fitlhela rena ra mo rapelela dilemong tse ngata tse fitileng mme sale a thabile go tloa motlhang o go fitlhela ntho e ka etsang selemo e fitileng mme jale gantlentle ke menopause ka mantswe a mang phetogo ya bophelo ba gae mme methapo ya gae e boemong bo o tshabeyang gagolo mme kelelong ya gae mosetsana o nagana gore o afa a ke ke a phela go tloa goreng e nngwe go ya go e nngwe mme le a tseba le basadi ba phetseng gantle ba maatla ba fumana mathata ka nako tse dingwe ba lokela go tlhabjwa dinale bakeng sa dihormone le go romelwa ditilong tsa tshokololo batshouki esita le ntho e nngwe le e nngwe lekgatheng leo motho o na le phetogo tse pedi tsa bophelo ba fetoga go tswa go mošanyana go ya go monna go tloa go mosadi go tswa go ngwanana go ya go mosadi dilemong tse e ka bang 16 17 ba itshwara jale ka setlhopha sa di-fly by nights mme gola fela le ne le ka ba mamelela dilemong tseo ke na le moradiane dilemong tseo gona jwale Rebecca morapeng leng le Billy o e mong le e mongwe wa rona re fetile dilemong tseo tse eng ya rosang mme ka gona re tshwanetse go ba mamelela ka temo ya gore ke ntho eo eo ba loketseng go feta go yone mme jale edith phetong ena fela ya dilemo tse supileng dilemong tse dingwe tse dingwe tse supileng bophelo ba gago bo a fetoga ka baka leo supa atisa ka supa wa bone mme e baka bothata mme ke phetogo e e feletseng mme e kgakatsa basadi Hangata banna ba ba itshware ka mogwa o makatsang le gatheng leo, mme ka nako tse dingwe ba tloele basadi ba bone, empa basadi ga ba nona ka morago moo. Mme re feta moo botlhe, mme re tshwanetse go gopola gore ke dintho tseo re tshwanetseng go mamelelana go tsona le go utlwisa dintho tseo. Mme Edithnyana o kene maemong ana, mme boima ba gae bo thobile gagolo, mme o share a le mobe. Mme ke a le bolelela bosigo bo bongwe, e seng lona kaofela, empa leetonyaneng le thewang fela, ba ne ba dula le ena motshegare le bosigo. Mme ke leetonyana go theola tlase mona go tswa tabernakeleng ena le ditabernakeleng tse fapaneng, ditabernakeleng tse tswalwang ke ena mona. Bang ba lona batho ting theoga mme le bone lapa la baga right, ke a gola ba tla e ananela. Theoang fela le dule le bona go se o kae, mme le toke le bona, le tshwarane le bona ka letso, le letho ga e seketelo ya setswalle fela. Re e lebala taba eo ga bonolo le a tseba, mme e re ga e kena lapeng la rona ka sebele ra e ananela, mme re tshwanetse go gopola ba bangwe ba e ananela le bona. Mme lapa la baga right ke a gola ba tla ananela gono. Ke a tseba le kabe le entse gono ga le ne le tsebile gore boemo bona bo tlaile, empa le ne le sa e tsebe. Ka baka leo ke ne ke le bolelela goseng gona ka yone. Yang le tšhakele lapa la baga right, mme le leke go kgothatsa Edith. Jale le seke la mmolela gore o bonagala a le maemong a mabe, mmoleleng gore o shebala gantle. O tla tlhapoela etle o tla itukela ga re kana ra dula re mo tsheeding. Ke seo re le mmona ka sone, ke kgaitsedi ya rona, mme re mmona go tsheetsa ngwana nakong tsena. Jalo ka ke batla gore motho a ntsheetse le o rapela motlha ke ne ke feta ditekong tsaka, mme le wena o batla motho yo mongwe tsa gago. Mme lelapa la right ka nako e telele ebile ba bangwe ba ditho tsa gale tse e tlang kopanong ena. Bao ke a golwa le moina Slaughter le Sister Slaughter, mme ke ba bone metsotsong e mmalwa e fetileng ka ba tsokela go keneng ga bona. Ka nagana ka bonna nakong eo ke gannang ke potela ka kgona. Ke dilemo tse kae ke bona moina le gaitse di Slaughter banka tulo tsa bona ka gara kereke ye godima mepa le metheo, mme ba ntse ba tlaputsa. Lelapa la right le jalo ka mokgwa oo le ananela batho bao le ya bona, mme re ke re bontshe kananelo tsa rona go bona. Jale kajeno ke na le molaetsa o molelele o mabapi le koso, mme gape bosigong bona ke utlwa gore go na le selalo le tlhatsiwo ya maoto jalo jalo. Ka gore Modisa o tla bua, mme re tla ba le re tla theoa, mme ga le le gaufi tlong le tlo thabela molaetsa o tswang go Modisa go tswa go Morena.
And then also from
le o tswang tlhatsiwong ya maoto gape le selalong bosigong bona, e tla ba bosigo bo petetsaneng gagolo. Ka baka leo re tla thabela go ba mmogo le lona ga o sena sebaka seo le yang go sona, mme re batla go ananela Don Ruddle le moina wa rona moina Jackson, mme bana ke baena ba rona dikereke tse tswetseng mona tse re tlatsang. Moina Jack Palmer godimo mona ya alosang se setlhopha tlase Georgia. Mme re batla go ananela banna bana ka pelo tsotlhe tsa rona, goba ka nako tseo re tshwereng ditshebeletso ga ke kena le gona ba ya ba re etele, mme re a e ananela. Ke bona o seng gona motswale wa ka ya kgabane ngaka le Veile mosadi wa gae, ke ile ka elelwa kgaitsedi Veile mon pele, mme ka nna ka kamaka mono go sheba moo moena Veile a neng a le teng. Mme ke na le polelo ya borwa ke motsheile le ya bona. Nako le nako ga ke mo fumana ke ile ka mmata tsatsi le ne le leng sebokeng seo go ba tlase mono go nthusa, mme ka re e bo ga le akatla ke tla re a rere, mme nna ke tla tshwarana le thapelo ya bakudi. Mme re ile ra mo letsetsa le ntho e nngwe le nngwe, mme ra se ke ra kgona go mo fumana. Ka baka leo ke fumane ke motsheile ga ke bua. Mme re thabetse go ba mmogo le moina le kgaitsedi Veile ka gare o seng gona. Mme motlhomo go na le ba bangata mona re sa ba utlwisiseng. Ke bona kgaitsedi mona ke a gola ya tswang Chicago. Ga ke kgone ke tseba setlhopha se mona, empa ga ke kgone go bitsa mabitso a bona gantle. Ka baka leo re a ba ananela go tswa gotlhe mo le leng teng. Ke bona ba ena mona mathaka a mabedi a mašwa a loketseng go tlotswa ba batšha masimong a molaetsa bonnyane goseng gona. Ba babedi ba baena ba rona ba mmala go tswa godimo New York ba sa tswa fumana ditshwanelo tsa bona kerekeng ya Philadelphia, mme ba tsebisitswe kerekeng ena e le moo ba tswang teng. Mme re tla beya matswa a rona godimo bona gore Modimo a tla tlhola lefatshe tshebetso ya bona New York. Na le tse pedi kapa tse tharo tsa dikerekana godimo mono ke a gola. Moina Milino o na le setlhopha se se mono, mme re a ba ananela. Mme ba babedi ke bana gape ba tswang go ya sebetsa go tshwara ditshebeletso mono bakeng sa batho, mme re anana le dintho tsena Morena a le hlonolofatshe gagolo. Ga ngata-ngata ke a tamaka, mme ke bona batho ba fapane, mme motho a keke a kgona fela go bitsa mabitso a bona kaofela, empa ke a tseba o a utlwisise. Jale ke a gola ga e le kgaitsedi wa rona moletsi wa piano kapa e mongwe wa bona a ka tla kwano, mme a re letsetsa ga lešhala la mollo le amile moprofeta go mo hlwekisa ka moo go kgonegang, le ha lentswe la kodu ya modimo e re go tla ya mang bakeng sa rona ya ba o arabela ke nna enwa roma nna nakong eo re tlotsang bareri bana ka peo ya matsogo.
We realize that the scriptural way of ordaining a minister is laying on hands. I think that's where our letter reads, brethren, our battle group and so forth got mixed up. And when they seen that laying on of hands to impart spiritual gifts, we believe that the laying on of hands is essential to what we already see. It's an amen.
Amen.
Now, when they lay hands upon Timothy and upon his brother, they have noticed this gift was the gift. Remember, stir up that gift which was given for the grand of the Lord. And they seen this in Timothy, and therefore the elders lay hands upon him, ordaining him, not putting hands upon a man that nothing has ever been shown for, you see. And they just ask the blessings we all believe that. So we don't part spiritual gifts. We only recognize them and lay hands upon them to sanction them that we believe that God has done such things for the
Kishokome tu usengona murao kwa na mutsio mwina mekini ya tuang ya kola kikini kapa mekini mureru wa baptisti ya aduti murao mani ya saka tozwa mwona haupili yena ya kola hunolikile hutwa kalani ili hutwa la ujimu kwa na Ohio mwole mwina jao ni khaiteri jao nesu sopase tuang ujimu Ohio o hari kopa na wote mo jitilo nyana tena hari kopa wa babate haupute uesho pisi tuen wose kamo tale eto haisi hu Jesu Kriste fela kipeto liya Fela ho dula modi ba ke ntama ho dimo. O lutile khaitseri ha o ka refa. Ha re bine ntemana ele nwe fela ya yona. Ha le shala la mondo le amile mo profeta, ha re bine mo ho jwale.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, am I sent me? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Our brethren will come forth, if you will.
Can I
speak? Let the other minister brothers come forth, if they will. Let's go to lay hands upon
him.
Associates of the tabernacle here,
Brother Rattle, Mwena Lamp, Lebao,
and I will
make a pilikita Arabella, Morena Romana. Focus on the Bill Lionel Kakupo.
Oh, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. What is your name, brother?
Lebitso la hao oma mwina.
Brother
Orlando Hunt, who's on New York City. Now Nepaiti.
Brother
Lemwina.
Joseph Coleman. Brother Hunt and Brother
Coleman. Hunt, Lemwina Coleman.
Call of God upon their hearts. And as we have just said, there's millions now sin. They have heard that
Quickly answer, Master.
And as we, as brethren of
this church,
laying our hands upon them and giving them the right hand of fellowship jwalo ho ba dipaki tsa Jesu Kriste ka tshehetso ya rona mona gore re tla ema le bona nthong e nngwe le engwe e gabane le e lokileng evangeling. Thapelo tsa rona di tla phiella ho etsetswa banna bana Modimo a tla ba sebedisetse ho mo tlotlisa, mme tshebetso ya bona e ke e kwine e le kgolo nyo. A maphelo a bona a tlatse ka tshebeletso ya hae, ba tlise mangata a theko e thata mmuso. Ba ke ba phile halelele maphelo a thabileng. A morena Modimo a ba tlame ka horoto ya boteng ba hae bo sa feleng, mme o ba fa monate mmeleng le maatla, mme o ba baballa tshebeletsong ya hae ho fitlhela Jesu Kriste a e tla ho ba biletsa lehae la bona la bo sa feleng godimong la boiketlo. A phutheho ena jwale re sa inamisa ditlhoho tsa rona le rona baruti re tswelang ka pele ho beha matso a rona hodima bona. Ntata rona ya lehodimong, re beha matso a rona hodima Moena Hunt ka lebitso la morena Jesu Kriste, ka ha seo re se tibileng ka ena morena e sa le ho lokile. Mme re a o leboha ka pitso ena ya bophelong ba hae ya tshebeletso ya Modisa. Morena, bua ka Moena enwa, hapa meya ho tlisa tokollo morena ho ba ditlamong, malwetseng le kelelong, hape le mmeleng le nameng le moyeng. Morena, mo abele tshebetso ya nnete e tla e re pheletsong ya tsela ya hae, a tle a hetle morao mophuleng o molelele, le o bona hore o ile a kgona ka baka la mohau wa Modimo ho tlama sera se sene se seng. Ka Jesu Kriste morena wa rona re a e kopa, amen. Hape hodima Moena Coleman, re beha matso a rona jwalo ka dipaki morena, ho tisa pitso ya hae hore rona kereke ena, sehlopha sena sa batho, se dumela hore ke mohlanka wa Kriste. Mme re o kopa ho mo hlonolofatsa le ho mo abela tshebetso e kgolo e matla, a tle ao hapele meya morena, mme a lokolle baholehiwa le ho roba matla a Satane a potileng maphelo a batho bao a kopanang le bona. Mo fe morena bophelo bo beyang ditholwana monate mmeleng le bonatla, mme hape e tle re ha fitla pheletsong ya tsela, Modimo mo abele hore a tle a shebe tlase mophuleng o mosesane, mme a bone moo ka mohau wa Jesu Kriste a kgonneng ho kgaola hlahlela le leng le leng la sera tlotlisong ya Modimo. Ntate ya lehodimong, banna bana jwale ba phele ka mokgwa oo, mme ba sebetse kotulong ya Modimo. A mahlonolo a hao a dule hodima bona, mme o be le bona ho fitlhela nako eo re bokanang maotong a monga rona e leholo. Lebitsong la Jesu Kriste re a e kopa, amen. Modimo a o hlonolofatse Moena Hunt, a o abele tshebetso e nang le ditholwana. Modimo a o hlonolofatse Moena, mme a o abele tshebetso e behang ditholwana le wena. Moena Coleman, Modimo a o hlonolofatse hape.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Oh, speak, may he speak to many young hearts.
A ke a bue le pelo tse ngata tsa ba batho, ho bitswa ke Modimo.
I'll be quick to answer thee, speak my Lord, speak my Lord, speak and I will answer, Lord. We thank the Lord this morning for this great honor.
Kamore le bua morena o seng hona bakeng sa tlotla ena e kgolo ya kereke e paka thumo ya basebeletsi tshimong tsatsing lena la qetelo. Mohau wa Modimo o be le lona baena baka. Ke a tshepa o tla le romela naheng disele le bophare ba lefatshe, ho bolela menono e kekeng ya bolelwa ya Jesu Kriste mo e hlokahalang haholo hakana, ho ya ka moo lefatshe le hlokang ka jeno. Jwale dintho tsena tse molemo di ngata haholo, re loketse fela ho nka hanyenyane mona le hanyenyane mono, re tle re fihlele tsohle tshebeletsong hoseng hona. Jwale ka jeno re ke bua ka temana eo ke ka mehla e meng ha ke rate ho atamela metsotso ena e nyarosang ruri. Jwale Sontaha se fetileng, ha ba bang ba lona ba na ba le siyo mona, mme ba saka ba fumana molaetsa wa Exodus ya boraro, mme ha le batla teipi, ke dumela hore le tla thabela eo, Exodus ya boraro. re fumanang moshanyana ya kulang mona kapa hoho o moshanyana e monyenyane ya holofetseng ea modimo a ke a mohlonolofatse ke teng ke gantle pheletsong ya tshebeletso fela re tla ya rapelela bakudi le gona le ya bona ka baka leo jwale re a le kopa mohlomong ga le ka kgona o fumana molaetse wa exodo ya boraro kgetlong la boraro moo lesedi lenyelo ila morena le bileditseng batho kena leetong di ipona ga ditseng pontsheng godima lefatshe exodeng le ya bona.
I think that's real outstanding to me.
Ke nana ha ile taba e ikgethileng ruri ho nna exodo ya boraro.
Would you care if I took off my...
Le ka tsotella na ha nka hlobola baki?
Ho
futhumetse ha bohloko ka tabernakeleng sengwena. Mme sefehla meya seo re nang le sona fela ke seo le ka se fehlang. Le loketse ho fehla matla a lona ka sebele. Ka baka leo re redile ka tsatsi le leng ho kenya tlhotlhomiso e phodileng ka mona ha fela re ka lokisa dintho. Jale re ka ananela haeba le ka rata ho utlwa molaetsa exodo ya boraro.
Jale
re bile le diexodo tse
ngata.
Empa ka tlhaloso re ka beya letsoho la rona nyalong mehleng ya diexodo tse tharo. Seo Modimo ka sebopeho sa topalo ya mollo a ileng a theoha ho bitsa le ho arohanya
batho.
Jwale e arola batho. Mme re fumana hore nakong eo a memelang exodo ya hae ya pele, o ile a ba etella pele ka topalo ya mollo le ho ba isa teng ho ba isa lefatsheng. Leo ha morao a hlahileng pela bona ka sebopeho sa monna ya bitswang Jesu Kreste. O ne a tswa ho Modimo mme a kgutlela ho Modimo. Mme ya ba o a latolwa.
And he come then to call a people.
Me aba uatla ile u bitsa batho tswa botswa boemo bo tsepame bo ba ne ba kene ho bo. Jalo ka ba enze tlase e gepeta ba inetse sibi le di tsila tsa ba e gepeta me Modimo wa ba bitsetsa ka ntle. Me jalo re fumana hore gepeta la bobedi ba ne ba itetse tlase kgoleho ho mmuso wa Roma. Me ba gelwela ditumelong ba sutha bogabaneng ba nnete ba thapela. Me hape Modimo a romela exodo e nngwe. Me yona a hlaha ka sebopeho sa motho ya etella motho pele.
Ho
exodo ya pele e ne e le topalo ya mollo.
Yaba
itse a fitla lefatsheng naheng eo a ba isitseng ho yona e ka ba tshwanetse se setlha ka kang dilemong tse sekete moo a isang kereke teng jwale. Re tla mmona ka moo a leng ka teng. Mme re tla ba le mmele o tshwanang le mmele wa hae ka sebele o
ganyang.
Mme ka jeno ka lesedi la evangedi le hadimolang ho tswa leseding. Topallong ya mollo e bonahalang hara rona, mahlale a lebone le ka hara dimakasine le lefatsheng ka bophara. Mme lona le teng ho latela mahlale le moyeng le lemuwa e le yona topalo ya mollo ka dipontsho tse tshwanang le dintho tse tshwanang le tseo e di entseng ka mehla. Mme jwale matsatsing ao ho nang le bohlanya bo bongata le dintho tse jwalo le ao le jwalo Modimo o itsebahatsa ka mehla. Jwale re fumana taba ena mme ke ntho e tlotlehang hakakang ho tseba hore motlotlwana ona wa lefatshe ka tsatsi le leng mmele ona o senyang e leng o re hlomohang ho ona o tla fetolwa mme o etswe jwalo ka mmele wa hae ka sebele o ganyang. Mohlang oo re ka mmona ka moo a leng ka teng le ho aha le yena lefatshe neo re le habileng ka jeno. Onka etsa hore ke ikutlwa e ka nka ema mme ka bina ke habile lefatsheng la pallo. E ka ba batla e bina tshebeletsong ya kolobetso le hona e tswe eo e le thoko ya rona ya kolobetso. Jwale ho bana beso ba leng teng mona le lefatsheng leo mo ditheipi di yang mme moo ke lefatshe ho pota. Melaetsa ena ya lebiswa ho motho ofe fela ka bonngwe. Mme ha re rate ha batho ba ka nahana hore re bo ra seng ba mofuta o itseng kapa segagata sa mahlanya moo re ipokantseng
mmoho.
Ho ikarola ka ha re hloka tumelo. Le ha e le ho ikarola ho mang kapa kgahlano le Modimo kapa kgahlano le kereke.
We are far the church.
Emela kereke.
But we're only trying to point out.
Empa re leka ho bontsha fela ka moya o hallang le thuso ya ona lebaka le kgethollo ena eo re e fumanang kajeno. Rona ha re dumele ho yona.
We believe that
re dumela gore dikereke tsotlhe di tshwanetseng be di rapela mmo e seng go kgethea go ikarola mamethodist setlhopheng sa ona le mabaptistong sa ona le ma oneness le matrintase le seo re se fumanang ka karogano yotlhe. Re dumela e loketse go ba mmogo jalo ka setlhopha se segolo se bonngwe sa mmele wa Jesu Kreste go emetse go tla go ganyang. Ga di a lokela go arogana go gana, mme se arolang go loketse go ba le lebaka la motheo leo ka lona re se mmogo. Ga ke shebisisa taba ena ke a tlhokomela, ga ke e shebisisa ga se mebala ya matlalo a rona, goba bosetlha, botsho, bosotho le bosweu bao botlhe ba ikarola ka megatlho e fapaneng. Ga se mofuta wa dijo tseo re dijang, re ja dijo tse tshwanang botlhe, re apara diaparo tsa mofuta o le mong le jalo le jalo. Empa ke bona mo itsikeileng teng motheo ke motho ya tswileng tseleng e butsitseng ya thuto ya evangeli, motho e mong le e mong, mme o loketse go ba le mokgwa wa magonthe go bontsha gore go lokileng le go phoso ke go. Mme mekgwa o le mong fela le ka kgonang le ka motlha ke ka o sekenye boitlhalesetso bofe fela lentsweng, le lebale fela ka moo le leng ka teng fela, mme le dumele ka tsela eo. Motho e mong le e mong o kenya boitlhalesetso ba gae bo etsa gore le bue ntho e fapaneng. Taba e e gotlisetsang gape mogatong wa mantlha wa kereke ya katoliki e tse kereke ya katoliki e dumela gore Modimo o kerekeng ya gae, mme ga o moo lentswe le kenang teng tabeng eo, mme Modimo o kerekeng ya gae. Mme rona maprotestanta ka moo re fumanang ka teng le jalo ka tshanelo ya lesomeletse supileng gore bao botlhe ba ile ba etsa tutudu mmogo le gore kereke ya katoliki e ne e le mma megatlo yotlhe. Mme re a bona gore mogatlo wa protestanta le gona ka o pompa o na le semelo se tshwanang le sa kereke ya katoliki. Bebele e bitsa kereke ya katoliki seotswa, mme e bitsa kereke ya protestanta diotswa. Gate seotswa e ne e le mmadiotlo, mme bao ke batho ke mosadi ya setumo se sebe ya sa pheleng ka botshepedi kanong tsa gae tsa lenyalo, mme botlhe re itseka jalo ka monyadi wa Kreste go mmele ya lo jalo ka go tlhoka botshepei ga kanakanang. Go etsang go tlhoka botshepei keng? Ka go phela kgatlhano le tayo eo Modimo a galletse monyadi wa gae go phela ka yona, ke kgopolo ya ka ka sebele. Bibele, mme ke lentswe la Modimo le sa foseng ke a dumela.
Therefore we find out that the Protestant church in order to have
ka baka leo re fumana gore kereke ya protestanta go ka ba le mogatlho e ikarola mangolong go bopa mogatlho wa yone. Bareri ba kgethileng ba e ba tiisetse dinthong tseo ba jale ba e ba etele diphaposi tsaka tsa go balla ka magologolo, mme ba re go nna Moena Branham o etsa diphetetso tseo go batho. Ga o motho ya tla ema mono kgatlhang le gono ba tseba gore ke nnete. Gobaneng le sa e etse he? E bo wa bona ga nka etsa jalo nka fetoa kokela ya bogobe baka. Ga o motho mang, ke na le tshebetso, ke loketse go fitlha go morena, mme ke loketse go fitlha go batho, mme nke ke ka fumana tshietso. Mme a le a tlhokomela gore Kreste ke tshietso ya rona, Bibele ke tshietso ya rona, le a bona. Empa go le a bona jwale taba eo e dilegela kereke ya protestanta gantle nthong eo kereke ya katoliki e lengwe yone. Kereke ya katoliki ga e tsotelele, ee ga ke re ga ke e bitsolole ga kalo gore ga e tsotelele seo bebele e se bolelang. Ba dumela bebele, empa le a bona ba na le tlhatlhamano ya boapostola, ke sona seo kereke ya katoliki e theilweng godimo sone, ke tlhatlhamano ya bo mopapa, mme ba bitsa Petrosi mopapa wa pele le o theoa jwalo. Jwale ba dumela bao ba dumela taba eo ka o hatelela. Mme maprotestanta le a bona ba bokana mmogo, mme ba na le mogatlho gantle jalo ka ba entse Nicaea Rome, moo ba tlhophisitseng yona kereke ya katoliki ka legotleng la Nicaea. Mme re fumana bobedi ba tshwana, ba tlwela lentswe la Modimo go etsa mogatlho, le a bona. Mme re ga o fitlha dinneteng tse ngata tse kgolo tse shebagalang di makatsa ka jeno, ke ntho e go selesele go bona.
Because they've only been taught by ba rutilwe
ka taelo fela.
We have no ritual.
Ha rena taelo, ha se bibe. Ha rena letho, ha se lentswe la Modimo le halalelang. Mme ke hona mo reme.
And now today I want to read.
Le jwale ka jeno ke batla ho bala lengolo le itseng motsotso fela. Ho tswa lentswe la Modimo le halalelang le kgethele le fumana bukeng ya mohalaledi Luka.
The 23rd chapter.
Haole mashabe ametse miraro ya mohalaledi Luka go thea go fumana moralo wa seo ke batlang go se bua. Monahano wa motheo ka taba eo ke batlang go bua ka yona, mme jwale le ntse le phetla go mohalaledi Luka haole mashabe ametse miraro
Mme ke batla go bala temana e le nngwe ke pheto seo ke se tlhokang bakeng sa motheo ona o seng gona go e thea teng mono. Jale re bala ya mašome a mabedi kgaolo ya mašome abedi a metse meraro temana ya mašome a mararo a metse meraro ya kgaolo ya mašome abedi a metse meraro. Itse o bane ba fihlhetho teng e e bitswang lehata ba mothagisa moo.
And the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Now, I want to take four words out of
this. Now, that reading, the basic one is,
there, they crucified him. Four words. And my subject is called, I'm bringing an indictment. To the denominational churches of this day. And the church is a
The Bible said it's a judgment seat.
Must begin at the house of the law. And this is like the throne in the, and the jewelry and the witnesses and so forth. And I have today for my witness is God's word. And my indictment is against the church of today. Now, I'm not bringing the shame into this. I'm just bringing it to church. And it's to be in the tapes now. And I'll try to get you as quick as I can. I indict this generation for the second
crucifixion of Jesus Christ.
And now, to do this,
in the days that we live in,
I do this, I'm a show of evidence. If I have to bring an indictment, you have to show evidence of the criminal offense that has been done. I have to tell them, I have to bring the evidence.
That
if what I'm saying will stand up before the witnesses, which is not a case of indictment, that the word of God being my witness, I indict this generation for the crucifixion. I'm a show and will show that the same spirit is on the people today that brought the first crucifixion to the same thing. I'm a student that there should be a crucifixion that they crucified. I'm a show to the people that the same spirit in the people today is doing the same thing spiritually that they did physically. They crucified Jesus Christ, Son of God. And now today, by the same word, by the same Holy Spirit and the same word, I wish to show the churches that where they stand. That they are doing the same thing in the Bible says they did, and prove that this is the day that we are living. It could not be done a few years ago. I said 50 years ago it could not be done. But today this is very timely, and it could not be done maybe 10 years ago. But it can be done today because the time is now. We are in it now. And I believe as his servant, that the Spirit of God is about to cross from this land to another. Therefore, the time for repentance for a nation is gone. I believe that this nation cannot repent. I believe that it's crossed. I believe she's tired of the judgment.
We're guilty of the same sins that destroyed the world.
And now,
me jwale re tshwere yona kgodiso ya semoya e robetseng mona pela rona kgodiso yotlhe ya moya e tshwanang e tsejwang lefatshe ka bophara
That brought down the mercy of God. Etliseditseng
meleko eo mehauhelo ya Modimo gore hape ka ho nyedisa ho tlisitse kahlolo. Ha o le jwalo, e ka re ha moloko ona o nyedisitse ona mohau o kgesitsweng matsatsing ao, Modimo o tla bo sa loka ho ba dumella ho feta ho se kahlolo. Jwalo ka Jack Moore motswalle wa ka a kile a re, e fela ha setjhaba sena se ka phema kotlo e tswang ho Modimo,
Then God would be obligated to raise Sodom and Gomorrah and
cause us for burning them up. Now, we know this
Jwale moyeng re a tseba ba etsa ntho e tshwanang kajeno. For they are doing it now the same purpose. And in the same way that they did
Le ka mokgwa o ba entseng tlhagisong ya morena nameng.
They're doing it because of jealousy.
Ba etsa ka baka la mona.
Because of spiritual
blindness,
that they don't want to see, they won't listen to
it.
Jesus, in his name, you don't have to hear it.
As I will be the hands of Alona, in Alemasha, me Alibone, he did Sebe, me Aliut, Labon.
The same reason, the same reason, the same reason,
the same reason, the same
They're bringing the crucifixion of Christ anew, fresh as will be judged at the last day.
Bakeng sa mabaka a tshwanang le ao ba a entseng mohlang oo.
They cannot find nothing against it.
Ba ke ke ba fumana letho kgahlano le lona. Ba ke ke ba itita sefuba ho leka ho le phephetsa. Mme ba tseba kgodiso e teng mono. Mme ba tseba Bibele e rialo. Mme ntho e le nngwe e ba ka etsang ke ho le nyefola. Ho jwalo hantle. Ka hona le tsena tsohle mabaka a le mang.
Upon this basis,
Mijuale udima motheo ona.
Ke
phepetsa moloko ona ka thagiso ya Jesu Kriste.
Ka thagisa
me ba molat.
With dirty, wicked, selfish, abominable,
abiputeo tse hlophilweng. A lunya a buithato ba thagise monga bophilo yane abatle o ithaisa ho batho.
Le re motho yena eo. In the beginning was the word.
Le ntsile le le tshimulo.
And the word was God.
Melentsene le modimo melentsene le yetsena mela ipona hatsa lentsene le bona hatsa na me ni ba ile ba tsana ma ni ba e bulaya go ba lentsi di ile la bona ha ba e be le shimelo mo raro go be di e bolela Jesu Kriste e sali ena ma obani ka jeno ni ka o sa feli
it's the same word
ke lentsene le tsana ya bona
And for the same reason, they are trying to crucify the Lord. Now, if you want
to take that, get back upon the subject that I want to take.
There,
the four words.
Let's explain there. There, the most holy city in the world.
Jerusalem.
There, the
Jerusalem.
The most religious city in the world. There, they.
Bao.
The most religious people in the world. At a religious feast.
Mokiting o halalehile.
Passover.
Mokiti wa Paseka.
Mo. The most religious spot. The most religious city. The greatest of all the organizations. The head of all of it. There.
Mo.
Ba. They. The most religious people in all the world.
Babukani who saw the fashion law.
Batahisa. If you are the song of Fitzisa,
Legabantem, Hobulamu, Lemus Akabulawan Kalo, Alefela, Ashubisa Yaparosa High, Anyanya Sehob, Sepapano, Unale Lerantalemu, Putetri, Impa, Ailevamu Shubisa Yaparosa High, Masabisa the song of Fitelati, Mo, Mutuabura Pedica of Fitzisa, Ba, Batuba, Bura Pedica of Fitzisa. Tahisa,
the most shameful man. Him, the most precious person. That ain't enough to condemn this generation.
There,
the most religious organization. The biggest of all the churches
that are in one place.
They, the most religious people of all races. The people who are strong in the very worship of God.
Bane ba bukane mokiti hading o halelang ka o fitisisa o ba ne ba ka ba lona tsatsuo nya paseka
mo tla ba ne ba ntsha bogobe mo kena tokolo ni mo na kong e
bao na kong e ba tla tse mo rapedi ho fita mokiti mo rapedi ka o fita se ba ken sa bo rapedi ka o fitisisa
brought upon the prince of life
adiela hodima monga bophelo
keto e ihlonka o fitisa ene e kae
o tshubidisa monna le mo fea sefate gobane go rua kwe yeo ya go rialo molao o baneng ba rapela ka ona go rua kwe ya feilweng sefate mme o ile a etswa thoako ka baka la ro moapola diaparo tsa hae ba mo otla mme ba mo soma wona modimo wa legodimo ba mo amoga diaparo tsa hae mme ba mo gogotlhela sefapanong.
There they crucified
him under Roman captivity. The most shameful death today was
the most shameful death today was the punishment. Where that the whole world has seen you and calls you guilty, and the whole world has put your hands upon this man and called him guilty when he was innocent. And he died under the enemies, not his friends, not his friends, not his friends, but under the enemies crucifixion. The prince of life, the most precious person that there ever lived or ever will live with.
Jesus Christ, he is the most precious person.
Could you imagine
Nalika Akanya
that a place like Jerusalem
were for 20,000 people that the prince of life for
9,000 people. The head of all the Pharisees, Sadducees,
Fumana.
One great gathering. To worship God.
Most holy place, Jerusalem.
The temple of the Lord. And the people of the Lord. Took the Lord himself and crucified him
without punishment.
Such a thing. Now, them four words.
There they crucified him.
Here is four words.
Manzi Amani, I can tell you, Julia Nitiao Nakiana.
I'll try to
Italicawa Salosa, Meluka Ulukawa, Asalosa, Kausaka, Kaisa Pukello Buka.
There's no way to explain those four words.
Onka Salosa Manzawa man.
But
Impa Jalerona, Katuso Ya Hyena, Ya Enzimur in all.
Try to explain these four words. Ricker
Salosa Manzi Ana Aman, Putisatava Enakamuha over to Bakayukusisa.
And then we have the hopes and the dreams and the hopes and the Bible Baptist.
kapa kapa lo ke tsebotse ho ya ya Roma ileng hona mo sitin se sebolo ba e bitsa jwalo sa bo kreste ha ba re nyanto ya o ketela mo sa Roma inewa masole ana a Jeremane ho ngata ba lona ba shanyana le tseba taba ena masole a wa Jeremane ana fihle hodimo mono motseng wa mopapa
and firing out at the
America. Niba tinyama America ha ba ntse ba atame. Mwina Funk le mwina Robertson le ba bangata le mwina Bila le bongata ba baena bao ba neng ba le 2020 eo ba tsiba.
And you know what we issued all Nile atiba ke ile ran sa ditaelo tsa hore
ba ne ba ke ke ba thunya motse wo. Ma Mary
ina le ne mono mini
le pofu ya bo.
But at the west
Empa west west Mr. Abby mono England le ka tshinyetsa teng hand ke mo ma protestant ane abukani teng ka hona hone ho ituketse ho tshinyetsa mono empa e se mo thunya Vatican ka o bani jole ka mo president Roosevelt ile ka uka puo ya hai mohla ane a hasa mosimbo ene e di tswa a fireside talk
he said when Rome fell he said it's a shame because
mohla Roma ene wa are di sonse ka ka ho ba Roma ke so ya bo Kriste bo
na le
kana hana ka mo protestant a rialo
So, the great center of Christian religion,
Rita Sinka, in Jerusalem,
if you like to do that, that's Jerusalem. The head of all these areas, the
Sanhedrin,
the Pharisees, the Sadducees, all
those who were living in Jerusalem, and then the more in the whole.
And in the organizational life, you've got to admit that the Roman Catholic Church is on the ball of it. She sure is.
Isile ke. Me tarile Pentecosta. Ke hona mo ba fitleng teng mo tsabane ba hlophisa.
Now we the Protestants. Lalo rona ma Protestanta re di khaitse di nyana fela tsa
tswala ke kereke eo.
And now me jwale ha re re e ka ba mono Vatican. Ka jeno.
Ka pa mono Jerusalem jwale ka ka tshineo. Ba tu bohle e ka gona ba tse Jerusalem ho sebetsa ho rapela teng.
Ho rimba
entse taba e mazatsi a Jesus. Ho ba ni witse ba tu bohle e ka gona ba rapela Jerusalem.
For there's only one God that God will fellowship with man that is under the blood of the sacrifice. That's right, and come to Jerusalem. God will never give you no
choice but to come to Jerusalem. God will never give you no choice but to come to Jerusalem. God will never give you no choice but to come to Jerusalem.
When you turn the blood down,
then your meeting place with God has been taken away. God made his first blood in the garden of Eden that
man will only worship him under the shed blood of the sacrifice. God will never give you no choice but to come to Jerusalem. God will never give you no choice but to come to Jerusalem.
Niki yona fela ngalo e modimo a kopana le motho teng mehleng eo. Niki yona fela ngalo e modimo a kile a kopana le motho teng. Niki yona fela ngalo e a tana le motho ka jeno ke tsa madi a tsholotsi a tshabelo le ya bona. Ke ketele haiba o le mo Methodist, Baptist, Presbyterian, ha le ka le bala di khantsalo na fela, Roman Catholic, se o le ka ba sona fela. Mila ke na tsa madi a tshuluhile. Modimo ta kopana le rona mmoho hona mo. Ke hona mo re ka tianang. Then they will come and sit in the same ground. But otherwise, you will not be able to come and sit in the same ground. You will not be able to come and sit in the same ground. You will not be able to come and sit in the same ground. You will not be able to come and sit in the same ground. When your sins are confessed and your sins are confessed, then you will be able to come and sit in the same ground. And definitely, you will not be able to come and sit in the same ground. You will not be able to come and sit in the same ground. And when you confess your sins, otherwise you will not be able to come and sit in the same ground. You will not be
You can't get a copa. That's reason. If you don't see things in the church, they confess that they believe God, but they reject the very plan that they do believe.
Lao fika madi lentsu. Liabona. Kiona fela tsila eo modimo a ka hlompha lentsu leo. Ni ke ke la hlompha lentsu leo ka hotla. Miliri ke Roman Catholic. Ke kopa hore ho etse hona. Le ke ke la etsa hono. Methodist Baptist ma Pentecostal le ke ke la etsa hono. Tsela e lengwe eo le ka etsang taba eo ke ka tlasa mehauhelo ya Modimo ka mohau wa hae. Ke o tla ka madi a tsholohileng a Jesu Kriste. Hore morena ke tle ka tshepiso le ya bona.
Then if you really are under that mehau le tlasa madi ao ruri,
Modimo o tlamehile lentsweng leo.
But first you got to be under that blood.
Empa pele o letse o batla sa madi ao. Le ya bona jwale? Ha o makatse ba sa dumele mehlolo.
Ha o makatse ha le sa dumele mehlolo.
How makase ha ba ikhesa
The same reason
Lo nalaba ka leo ba ikhesa se morao mani Ke nalaba ka leo ba ahlulang ka jene Ba molato ka mo ba ka ba molato Hoba ke tsa madi a tsuluile mfela me ba ba ititan sukuba mina ya ite ya ititan kasa kwiko ko betso nka modimo lentseng la hae me a tsela ka ntle mono ho ipulela di lisa hae me a lebala di tshumo tsena tsohle le dintho me a ema mono tsa madi me a le dume
then they want to call him jale ba
batla ho mitsa le hlae ba batla ho mo shopa jale ka re ya re bui a se lentse le tle ho sebediswa se fale empa ene ho letle ho tlusisa
he's a oddball
ke mo sulane
After all, I'm not
in the Sulana Kaofelana.
See, the believers
in Sulana, who was a DB. Nimu is a DB to Mosolana, who would be made. Kahona, the only Mosolana came on. The boy. So why? Kimusulan, who Rahway?
The businessman's an
Rahway, but Kimusulan, who's so high? The boy.
So Kabaka, the end,
Himang El Ilian, another hot. Yalebulella. Kulusakita by Abu,
Limu
to Limu Jimu,
Haliba. One individual.
Motu alemu o tsakuba pulozo ya rona ka tsuo ni ka tutume ni a ke tsebe motheo o mo ntlo ka moruti o seng hona ka ba jala ka mo sebeletsi ya tswang ho Kriste
ai se
ho rala taba ena ho dimaleng ke ke ka rala ho dimale tholesile jale mona re a fumana he hore ke ka tsama di fela modimo ane a kopana le morapedi ka ba ka leo ba kopana Jerusalema
and Christ
ni Kriste ke konyana ya modimo e hlaiseditsweng ya se hlabe ni ka jenu Una le sebaka se se fela se o modimo a tla kopanela le motho teng me ke ka tla sa mari a Jesu Christ.
Na
yenwe sele ya nyatsiwa modimo a ke ke a yutlwa le kana la bopa futa yohle ya di phudiwelo le mefuta yohle ya mega le utsukotse ya lo khoma le o ba le madi le mollo le musi le ntho engwe le sele empa ha fela bophelo bo bo sa ba pele le ntse Mi modimo a bona hata bophelo bo ka o hlaka le ba ha o tlhoka galo ya o lika ka o bana o kantle
mi
modimo a ke ka kopana le bona pele bo kena tsa paballo eo ya madi
kan
ka hona le a bona ka ra le ngolo na le Jerusalem
ya kereg it's in heaven a heavenly modimo
Jerusalem wa le modimo mo modimo ene modimo mi ka jeno a se ka sa tumela na e itseng ka pa ho ho mo re le ka ngwe yetsa Jerusalem Re ka rata hore Methodist a ka rata jwalo jwalo ho yetsa ntlogolo ya Methodist Jerusalem Katoliki e rata ho yetsa Roma le di bakeng tse papane mo re fumana ntlogolo tsa rona re ka rata ho yetsa hono Jerusalem empa bibele e ya bolela hore Jerusalem wa rona ke wa hodimo
ene
mabadumedi bohle jwale Kriste ke konyana ya modimo e hlaisitsweng Le mohanga mo taba ena e tshwanele ha.
Jwale
taba ena ke supa hore Jerusalema eo ine e fela. Nini?
It was in effect until that. Bibi le tshebetso.
Ho fikela hora eo.
The blood.
Madi ya ponyana.
Ana
itse ke tso fikela tsatsi leo.
But now at the crucifixion it changed.
Impa jwale tagisong. Petro ete.
Yo. Tama
itse ya hale e fedile. Hona ho ina le ntse.
The lamb was at Konyana.
Ine ile se sabelo.
The lamb the son.
Konyana. Konyana ya se sabelo. Ine ile tense tse.
They were condemned. Ba ne ba nyedisa.
Me ba etsa mone yona ntse e ba ne ba loketse ho ietsa.
Right.
Ke hantle.
God.
Modimo o bo. Ka bona le sedine na le hodimo, sa tsinne na la kate.
Because the churches is doing the same.
Ba ba ne di kere ke di etsa ntse e tshwana ka jeno.
Until the hour that organization
is
condemned
to be sacrificed to Christ. We will not be able to do it. We will be able to do it. We will not be able to do it.
From the past
the world,
Christ
has become part of
the
crucifixion.
And the day that the denomination crucified the word of God and accepted the creed of the word, that's the day the word come into
play.
That's just been recent. Notice, first there, Jerusalem.
Jerusalem.
Secondly, they who?
Ba,
the Jews, ba, the
woman,
worshippers. Think of it. The worshippers themselves was killing the one they claimed to be worshipping.
Could you
say that as in fact as
a priest
that were
trained
that had doctors trained
ho ba ne baka ba ho ba ne ba le ke tsotsa mothapo o ikgethile pele baka ka pa ka ba morabe le pele ka ba mo priest ba lo ke tsore ke ba balifi Jehovah ya neng a ipona ha ditse ka mangolo o etsa hantle seo a boletseng gore o ne a tla se etsa hantle seo modimo a boletseng gore o tla se etsa le o se hadimisa ka pela bona ka baka la lerato la ditlhopha tsa bona tsa kereke dintho tse e kang tseo ba kgesa go sana ya bophelo.
And I condemn the same group today. And
that them is guilty
before the God of the word of God.
Bale molato pela modimo. Ka lentswe la modimo gore ba etsa ntho e lengwe.
This generation is indicted.
Moloko ona wa kosa. Hopola ba hebere. 13:8. Isali yena maobane ka jeno le ka o sa fele. Ha ile ba mokosa joang go ba tumelana tsa bona di ne di sa batlo mo amohe. Ne ka se pelo tsa bona. Ba tsiba ka mogao fa pani. Nani kodema khaule ya boraro ya bohala le Johane ha a hlalosa taba yeo hantle rabi rona ba farisi bareri baruti ya tsiba o muruti ya tswang ho muthi ho ba ha muthi ya ka etsang tseo di etsang mudimo o se huye le ya bona ba ipaka phatlalatsa ka emu wa banna ba bona ba tsiba hala me ba kulu kucha ka ba ka tumelana tsa bona ba tlhagisa me ka jeno ha ma di ya ke abala diketso 28 jola ka hanka e bala le ka ofela ha yo jola ka hanka e bala empa ka ba ka tumelana tsa bona le ka ba ka di tankana tsa bona tsa putheo tse so pile e ba di tsentseng ka mekotla nya bona matsho a se ba a ba jering ba ya kwana le kwana jola ka di tankana tsa botho me ba nka di ntotseo ba ithagise tsa Jesu Kriste botsa le mo thagisa pila ba Niwo nyefola wona mudimo o tsepisitseng hwetsa hona
bringing damnation upon the race
ho di hala tsuo ho di mamoloko
there they
jwale mo ba ise mwetsa dibi
they that is the church of that day
mo ki kereke ya tsatsi leo
they found fault with the man
ba fumana molato ho mona eo ineng ele lentse
is that right
Nao jalo
ba fumana molato
go monna e o ine ile lentse jalo ba fikela phoso lentseng le sebetsang ka botho le ya bona ba mba ba phapanya fela lona le ka hara motho hona moyo halang o sebetsa ka yo ke nnete fa se ya modimo ba se bile jang hore ne le kriste go bane me sebetsi ya hai e ba kile e o ane a le sona we are ke mangwa lona ya ka nkosang ka sibi Ha ba ke sa etsa hantle fela seo le ngola le itenge ka sietsa mme a thi motho a ke ampulele mo ke tlo ile se ba ke sesa ha ba ke sa bontsha ponso engwe le engwe hore ke mesia hore ke nna eo le motshepisitse ha thi bari e ri na le mushe ri dumela mushe ha thi ha ri na le dumela mushe ri ka bele dumela hon hola le mushe o bone tsa tsilaka mme a lapela ho phila tsa tsin lena Moshe o bona tshe hole le ba profeta mme ke rona bana le pila hantle holona mile a nyatsa ha tu ba ikake ke ke hore le gona o lengwa maemo a le hodimo empa ponse ya mihla ha le le moyo ke yo moyo le nteng ponse ya mihla ile ya mohlopisa jalo ka eng le hlanya monna ya sa nkeng han ya ba fumana phoso ho monna eo ile ile lentse yena ile ile lentse mohala le Johane kgaolo ya pele ya paka lentse nne le tshimolo mme lentse le ne le le ho modimo mme lentse le ne le etse na la a hara rona ile ile lentse la modimo le phila hobane o ne a bona tsa modimo ka boyena o ne a inetse ka botlalo ho lentse la modimo ho yena le lentse ine ile ntho e lengwe Mme ke hantle fela seo kereke e loketseng ho ba sona ka jeno hore lentswe la modimo le a tshwana le ka ba karolo ya lentswe leo jwang le le latola mohlomong ka ofela mme lebaka leo o etswang jwalo ka lona ha se ka baka la batho ke lona lebaka leo ke nahanang hore modimo o buile le nna ka ho bitsa batho ba hae Rickys le Ricketers ke ka baka la ho nona pelo ha phutheo tsena tse hlophilweng di phedisa batho bana ka ntle mono ka moo ba phelang Ba tharise nnete mme batho ba le bitsa nyefulo mme ba le etsa nyefulo kiriyalo ba le bitsa bohlanya le jwalo jwalo ba sa tsebe hore ba nyefula wona modimo o ba yang kerekeng ho sebeleng ka baka leo ke kosa sehlopha sena sa badisa ka jeno ke kosa mofuta ona ka lebitso la Jesu Kriste ka sa boholo ba lentswe la modimo le boela le mothagisa ha Le moha isali ena mabani ka jeni ka o sa feleng le ntlela modimo le nitifatsa ka hara motho ba pisang di calvary tse pedi moho isikalo tsiyo ya tso
remember because he made himself ka o
bani u ikentse modimo re kekera dimela monna ena ho rubusa ke tso e se e o bani ba ka e fihlela le khotle moseng ho mo hlabane ba thagisa Jesu
that he made himself god
hore o na iketsa modimo ina ile modimo
And he broke the
Sabbath. Humine ile morena wa Sabbath.
They condemned him because that he made himself God.
Mamunyatsa ka hobane a ikentse modimo. Ha hona tokelo ya etsa hono. Ha hona tokelo. Ba priest ba rona ba baholo, ha ba ho ina le ntho e tlang, e tla tla ka ba priest ba rona.
Jwale
ba pisang hono le kalwari ka jeno. Modimo
it's so pleased. Ho khashile ntate.
Modimo moya. Ho tsosa morao wa ona ka sibili. Ho hurumetsa Maria ka moyo halang. Le ho hlaisa mmile o neng o ka mosebeletsa. Le ho phetha morero wa hae. Ho yena. Modimo no le ka o Kriste. Botlalo bohle ba modimo na me. Ka ho yena. Ho hadimisa seo modimo a neng a le sona. Batho. Ho re dumela. Ho dumela lefatshe lohle ho tseba seo modimo a ratileng motho ka mong a be sona. Mora le morati. Bila a nka monna a le mong. Mme a etsa hona. Mikao bani asaka ikhumatisa le yemo tsa bona tsa mogatlo ba motswa me ba motlhagi.
You compare that Calvary with the day.
Jwale ba pisang Calvary e o le ka jeno.
Because of organizational
ka ba kala tsikamelo ya mohopolo wa mogatlo. Ka ba kala dintho tse sa re letho. Ba kentsa ba ithuti ba loketseng ba ba tsiba lentse la modimo le morero. Ka baka la hona modimo ka nka se tsotsana sa batho se wa ka sebetsa ka sona ba ke se sing me e khadimo se tla ikokobeletsa leng ni ba ke ke ba re taba eo ha e jwalo ba ne ba ke ke ba re ha e etsa ho ba putse o tsa bona ne e le dipaki tsa yo
it was before then
ina e le ka pila bo ba ke ke ba e latu ba ke ke ba latu la maipulo a hai Bobani lona le ntlo ba itse ba le dumetse. Ile yena ya khodisitseng hore ile ile yena. Bobani modimo wa nka le ntlo le lo Jesu ba Mesia. Ba le bontsha ka motho.
And they had to get rid of him.
Me ba lo ke la ho mo falatsa. Ile wana fela mo kha o ba ne ba ka tswela ka ona. Ile o falatsa Mesia.
And they did it.
Me ba ntse taba yeo. Ba bo fofu le bothoto. Ho sa natse thuto ya bo. Ba ne ba hlalefile. Ke kelello ha o bua mo kgweng wa lefatshe. Jale ba re tsantsa bo shu babo. Ho tsale sedi nne tshabela mohlanga wa moru. Bona se wa sentse. Anyatsa. Mona ya hlalifile. Paulos. Mona e mona ya hlalifile. Ke sedi la mo tshabela. O ile a tsang ali amohe. A di leba. Ke wa se tsa a di tibile. A tle a tsile Christ. Ya ba eo ya etsa re bophelo ba hae bo tshwana le evangeli. Mola tsa wa bo shu ba sonta se fitileng. Ke o mo ile nteng ka jene. Mohlomo le ile tshabele mona wa hore e monyenyane ya gheluile a ina le pitse ya modimo a itlile a e polishing 18 di thuta tumelana 18 o tsana tso phila ka tumelano e ka ba atela sitankana sa hae sa botho ha ba ka huetsa wa thuntet ha mo tsi atamo amohela go bane pili le setho sa ntho engwe ne jwale ha isa le setho sa yo ba le ka nya ha o ina le ntho e phoso ka monna e ne ya ba ba tlo mo bulu ka putheng ya bo Ha putheo e se bile bontsho le ngwe tsela ke hore ha fela a dumela seo a se dumelang ha ina le stankana ha ba le methodisi ha ba ina le stankana ile wa kopano engwe kapa oneness kapa dreamers kapa sele ka bansona ke re ke a modi kapa di yemo tsa pentecostal di yemo tso tso ha ba a tsere se stankana ba utla hore ntso kgolo di mo hlahlobi Le ba fitisa kelelo ya high tiko le mo fitisa tiko nya mahloko a kelello le o sheba ha ba IQ ya high ine phami ho le kani ho wa ka bua mpela batho ha o se jwalo ka yena ha ba modumelle ke han empa le a bona ho theo ile ke se be shebile le tsola mure ho bona ho la modimo o mo file tlose ya high ka pa che ke se re loketseng re be re se shebile empa ka jeno ba thagisa mo mura modimo botsa ha motho a khona ka moha wa modimo a ka bitsa ke modimo ho dumela modimo i kharimisa ka e me se re se o tsiye tsane ka yetsa le lona o boletse jwalo le mohang Lile ka ka ntse tlo re philang ho lona. Bao banka yona, yona Calvary. Re ka gona o seng hona. Le ka baka lona le. Jwale ba tsebile hore ne le nnete. Empa ka baka la mona, le tshikame. Jesu ile a re mo bona. Ha nna ke le le ka matemona ka monana wa modimo. Jwale lona le a le le ka kama. Laba eo, ikebe mo a hludi wa lona, le ya bona. Ha nna ke le le ka matemona ka monana wa modimo. Jwale fela ka le ba utlile ba re. O ka paka hore ke monana wa modimo. Ke ka tsa ho bona. I ka nka be ke utlile a botsa potso eo. Bane ba e hlalefetse ha ho.
Notice because he made himself God. Bane
a ikentse modimo. Ho mine le modimo. Mme re keke ra modumela hore busa. Empa jwale le ba ka sello seo sa gale se fitlile ha.
That Bible was written by man.
Ke dilio eng o se ke motho. Ba rialo. Ha ya tame o pila ka hono.
That's God's word.
Ke modimo. Ho ke le ntla modimo. Ke modimo ka boyena. Ke ne ke toka le monna maobane are. Be motho wa hore ka naba o ngotse bibili eo. Are e o bile teng. Di bitsola hai re motse ba ile modimo. ingotswe siana ka dilemo tse ditsenne dipakeng mohlomo mangolo morao kwana ho tloha ho Jobo ho ya fitla kwana testamenteng e ntšha mme ingotswe ke magolo ke mme e siana ka magolo a dilemo mme ingotswe ke banna ba fapaneng gomme bao ba sa tsebana dikarolong tse fapaneng tsa naga mme ga o lentse le leleng la yona le e kanyatsang le leng ke phepetsa motho mang kapa mang go kena tlase madi a Jesu Kreste le go tseka tshepiso efe fela ka mona modimo o tlamaile go lehlompha empa bakeke ba etsa ba tlata gotho o morena ke batla o etsa ntho e nngwe mpheneo ye kgolo halleluja morena go bokwe modimo ke dumela ke fumane halleluja e keke ya sebetsa mohlomo o ka tlhagisa psycholojy e ngata empa e keke ya sebetsa
God's got to recognize that repentance.
Modimo loketse o elelwa pako eo modimo loketse o etsa go ka bua tse ngata mokgweng oo empa ke a tshepa gore le a utlwisisa bonang empa jwale ga ba batlhe ga lentse le ba busa ke re e mongwe le mongwe wa lona a gutlwe le kolobeditswe ka phoo le kolobeditswe kerekeng ya katolike o mang wena o ka re bolelang taba eo ga se nna ke lentse empa ke a o bolela rere re dumela ga ke kgathale seo le se dumelang ke se bolelwang ke bebe empa re a tlameya o phela ka gono le tla etsa gono go seng jalo le tlasa kagelo ya bibele ena ka gobane ya tlosang lentse le le leng go yona kapa ekeletsa le le leng go yona le ena o tla tlosa go yena kabelo ya buka ya bophelo le e ka ba moruti modisa kapa e ka ba mang o tshwanetse go kena tlasa puso ya lentse lena goba ke modimo bibele e re ke modimo re ke ke ra le dumela gore busa ga nka tumelwana tsa bona le diphuteo tse tlhophilweng le dinthwana tsa bona tseo ba dumelang go tsona gomme di tlhomilwe ke magotla a batho mme ba dinka bakeng sa lentse la modimo ba ile ba etsa ba nka Barabbas molai bakeng sa mora modimo tsatsing la tlhagiso ya pele mme ka jeno ba nka lentse la motho ya itseng e le leshano gomme tsela ya le mme ba gana go nka tsela ya bophelo lentse la modimo ke atlola moloko ona ke o tosa lentse la morena gore ba phoo ba jere molato wa tlhagiso kapa go leka go thagisa moya ba batla tsoseletso gotlhe le ka ba le tsoseletso jwang ga lentswe ka bolona le sa kgone go sebetsa ka batho ke batla motho a nkarabele gono nka kgona jwang ga e le moo le latola tsoseletso ka sebele sa yone moporofeta o boletse gantle ka bone dibopeo tsa borapedi dibopeo tsa bona morao mone di latotse lentswe la bophelo dibopeo tsa bona ka jeno di latola yona ntho e ka ba tlisetsang tsoseletso dumelanang tsa bona le dibopeo e mogadi ba nka phuteo e tlhophileng le tumelo tsa bona go ena le lentse mme goo go thagisa lentswe la gae le go etsa lentswe la gae ntho e senang maatla bathong ga ba bona lentswe la modimo ka go tlhaka mme le itlhomamisa fela gore modimo o entse tshepiso ya gore o tla phetha sena mme ke ena o a se etsa mme ba soma ka lona ba tloa go lona ke nyefolo mme ba leka go thagisa lentswe ka bolona gobaneng ba le thagisa ba keke ba thagisa lentswe esita le jalo ka ga bana keke ba thagisa modimo ba ne ba ka thagisa mmele o neng o haeleditse modimo mora modimo ba ka thagisa gono empa ba keke ba thagisa modimo o ne a loketse jalo motlhang oo lebakeng lao ba setlhabela go kenya bara ba bangata ba reretsweng bophelong bo sa feleng ba ne ba loketse go etsa motlhang oo empa ba keke ba etsa jale ba keke ba etsa goba lentswe ka bolona le tla phela le tswele pele empa bao ba etsang ba tlhophisa jwang o reng he moreri o ga moralo wa gago jwang mona gore ba mo thagisa
hela
ba thagisa tshebetso ya evangedi bathong ka ditumelwana tsa bo ke eo thagiso moo batho ba dutseng ka gara dimošara tsena tse kgolo tse reilweng dikereke diphuteo tse tlhophileng mme ba seya molawana wa tumelwana mme go go na le lentswe la modimo ga le kgone go ba le maatla godima bone gobane ba nyedisa tsona ditho tseo kreste a boletseng gore di tla tla empa e satle o latela tumelano ya bone mme ka mokgwa wa tshwanang jesu ga a tla o latela kutlwisiso ya bona ya o tla gagae o tlile ka moo modimo a mo rometseng mme a tla ka lentswe gantle ga o makatse ga itse o ipatetse matlho a ba botlhale le ba masele le o e senolela masea a batlang go ithuta le a utlwisisa ba thagisitse tshwaetso ya lentswe ke tshwere setlhopha sa mangolo mona mohlomong ka tlotsa a mabedi kapa a mararo ao ba le thagisa o kare ba thagisa lentswe jwang godima jesu a itse e sa le ena mabane ka jone ka o sa feleng baebedu a somantse meraro robedi ba re go jalo ka mokgwa o itseng le ya bone Ni Jesu o boletse taelo ya hae ya ho qetela kerekeng. Yang ke hona lefatsheng lohle, Mareko 16:6. Yang ka lefatsheng lohle le bolela evangeli. Mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. Lefatsheng lohle ho se ho bua ka seng. Mme halofo ya lona le jwale ha e so fihlelwe. Mme ho na le dimilione tse shwang selemo le selemo tse sa kgoneng. Ba e so utlwele le ka lebitso la Jesu. Ka baka leo e santse e le ditaelo tse akaretsang. E sa le molao wa Modimo. Lefatsheng lohle mme le bolele se ho bua se seng se seng evangeli. Ya dumelang mme a kolobetswe tla bolokeha. Ya sa dumeleng o tla ahlolwa. Mme mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena. A lebitso la ka ba tla le le ka matemona. Ba bue ka dipuo tse ntjha. Ha ba tshwara dinowa kapa bana dintho tse kotsi, dikeka tsa ba ntsha kotsi. Ha ba beha matsoho hodima ba kulang, ba tla fola. Mme ba re taba eo e ne e baletse moloko woo. Gomme ba etsa molao wa Modimo o hloke matla tabeng ena. Mme ba thagisa tshwaetso ya lentswe bathong. Amen. Petrus o ile a re ka letsatsi la Pentecosta ka dinotlolo tsa mmuso tseo Jesu a ne a sa tswa mo fa tsona. Tsohle seo se buang mona, ke ka se bua hodimo kwana. Mme ka tsatsi la Pentecosta ba botsa seo ba ka se etsang ho fumana moya o hallang. Oo ba neng ba nyakalla hakana ka baka la ona, ba shebile batho ba neng ba itshwere ka moo ho thweng ke bosawana. Ba thekesela mme ba tlola lehuwa mme ba itshwere jwale ka hoja bana matahile. Mme bao ba re batho bana ba kgutse veine e bohale. Empa ha eba le monna ya emang ya bitswang Petrosi ya neng a tshwere dinotlolo tsa mmuso. Mme a re batho bana ha ba tawa diketswa bobedi. Jwale ka a le lekanye e tswe e sa le hora ya boraro ya letsatsi. Empa ena ke taba eo e boletsweng. Hantle morao lentsweng ha a bontsha hore moya e sa le lentswe. Mme lentswe e sa le moya lentswe la Modimo. Mme o tla etsahala jwale ka o boletswe ke moprofeta Joel. Joel 2:38.
It shall come to pass
that the days of God, I'll pour out my spirit upon all flesh. Listen to that prophet
today. Look at him fearless.
Mushebe ashoka tsabo. Aime monu au kamese sikhagata seo. Ni aba ahlula, aba kusa. Huri taba yena ke lengwa. Ena ke taba eo e boletse ke mo prophet. Ke ka tsala na mayoshe ka moyo wako. Bara ba runa le baradi ba tla prophet. Hodima bahlanka ba ka le makgabunyane ke tla tsholela moya wa. Mme ke bontshe mehlolo hodimo mahodimo le lefatsheng, mollo le ditshiya tsa mosi le muuwana. Ha e paka ka lentswe, hore e ne le lentswe. Mme ba tsheha le ho soma ka yona. Mme ba ya kahlolong, mme motho wa tjheswa. Mme ba ja e mong ngwana wa e
mong.
Mme kajeno ke batho ba qhalaneng lefatsheng ka bophara. Ho bontsha hore moya hallang e sa le lentswe la Modimo. Ho tlisa lentswe lena le tle le phele.
Jesu Kriste
e ne le motho. Monna Modimo. Halleluja. E ne e le ponatso ya Modimo. E le Modimo ka sebopeho sa mmele. Ho hadimisa lentswe la Modimo bakeng sa mongwaha oo. Ho etsa hore mongwaha oo o bone tshepiso ya Modimo bakeng sa mongwaha oo. Mme moya o hallang ke ntho e tshwanang le kajeno.
Mme
moya wa Modimo hodima lentswe le ngodilweng. Mme o leka ho fumana motho ho ikgadimisa mongwaheng ona. Ho kgodisa hore e sa le yena maobane kajeno le ka o sa feleng. Mohala le Johanne 14:12. Mesebetsi eo ke etsang le tla e etsa le lona. Jesu Kriste yena maobane kajeno le ka o sa feleng. Le a bona? Ka pielo ho leka ho fumana tsela ya ona ya ho ikgadimisa. Mme bana ba sa kgone ho ietsa. Ke ya batho ba nahanne haholo ka diputeho tsa bona, dihlahanyana tsa bona tseo ba neng ba na le tsona le jwalojwalo tse rilweng dikereke tsa bona. Ka baka leo ba ke ke ba le mamela. Ba ietsa le kajeno ntho e tshwanang ho thagisa botjha. Petrosi ka tsatsi la Pentecosta o ile a re, lona banna ba aileng Jerusalema, Judea, utlwa mantswe a ka. Batho bana ha ba tawa, hola le nne le thola. Nka le bontsha seo e leng sona. Mme o tswela pele wa ba hlalosetsa. Itse ha ba hlajwa dipelo ha ba utlwa sena.
Ba
re, re tla etsa jwang ho bolokeha? Re tla etsa eng ho amohela sena? Re kgodise ile hore polelo ya hao ke nne. O ile a re, ba kang e mong le e mong wa lona, mme le kolobetse ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya lebitso la lona. Mme le tla amohela neo ya moya o halalelang ho bata ba ena etseditse lona le bana ba lona ba leng ho le kaofela le ba morena Modimo wa rona a sa tla ba bitsa. Ke sona se ba loketseng ho se etsa. Ba kang mme le kolobetse ka lebitso la Jesu Kriste. Mme kajeno kereke ya Roma e katolike e hlomme ntate mora moya hallang ho tlatsa sebaka sa hono bakeng sa hono ke selallo sa lelemi mme o je thatana ya bohojana mme moprista o nwa veine mme le ntho e le nngwe ha mmoho selallo bakeng sa hore ebe moya o halalelang hothwe eukaristi e halalelang mme ntate mora moya hallang kolobetse ya bontrinta hodima ho sa bue le ka yona ka hara bibele. le bitso la ntate mora moyo hallang ke mora na Jesu Christ ne ho bontsha mo futa wana o hopa taba ena pele ka pitso ya bole dipolo ke mo futeng wana o hopa ha ba bontsha yona ba itsang ba tseisa ka yona me ba ke re ka rona ha iru ti jwalo
then you're guilty of
itlaba le molato le molato wa tlhagiswa Jesu Christ ka o tlosa maatla a modimo batho
e tlhagisa
lona lentse la modimo go bona mme le ikagola mo lephutheo tsa
lone
ba isa sefing sa lefu jalo ka ke boletse ka moruti eo sonta se fetileng e ne e le Martin Luther King ka a semone le batho ba ba gabane o ba isa gantle sefing sa lefu o gola motho e mongwe a ne a ka bua le monna eo e kanka gona
Just for a little
while, I'm going to go to the school. I'm going to go to the school.
If a man accepts Father, Son, and Holy Spirit, He that believeth not shall be saved. He that believeth not shall be damned.
Yasa dumelong o tla
tsiwa. Mme solo
ena e tla tsama le bao. Ho fikela ha kae? Ke tsare ka seng tumelaneng ka ngwe puong engwe le engwe. Moraleng ka mong ba thum baba le ba bang. Yona e fangedi e tshwana.
And these signs. Mme solo ena e tla tsama le ba dumelang ke yona ena. And when a man tries to cut that out of the body, he defies the gospel. O tlhagisa tsheletso ya evangeli
putheo.
So I indict you. In the name of Jesus Christ, you're guilty of murdering the Lord. The church hated him. Why? He was a very God. They hated him and denied him.
They denied him.
And the word is a Messiah.
You believe
that? Well, the reflection of the word then is what? A reflecting a
Messiah.
Which is the Holy Ghost
of God. Maria Mangata, Mulolimus, Hinto, Hodis, Mangolo, Yabu Messiah. hona le boipeo bo bongata le ba ipeng le jwalo-jwalo empa go oetsa lentse la nnete le tšhale bogamaneng ba lon ke gante go dumelela batho ba moyeng ba ka kgonang go atlhola pakeng tsa botle le bobe ya bone go molatola fa latela mesia wa bone ne re sa mo batla mme ke ntho e ba etsang ka jeno ee ga e ba ke loketse go theola mono go itshwara jale ka setlhopha seo ga ke e batle go gang ke gantle e tla ba ga ona yona go gang ke pheto wa bone le jwalo go a tshwana.
Although he was properly identified, they didn't want him. They hated him.
Why was it?
We called their pastors.
We are. This is the pastor of the Asofari today. Hallelujah! To empty my bitla. We can't tell you about Ben's secret. Kadi aparo. We must pay to Amulala. Ashebete Murao. Mika harile masaba abatu bashule. Liabona. Asa tinyete manzi ali. Mukhalele yana ali mu. Murao me. Impasa tinyete man ali to aba bulela misu hopole wana ba bulela mo teli pili wa hai pur ke munya sakang atinyeta man tsale ari miskela ka mona ni bulela ka mo abrama ile ntata rona ka te go diwa ka tsheta abrama bana le ka majo ana e mong ha di silepe se beile motseng wa sefa misi pate ka sinse sa bentu bana se arengwa misi la hlwa mollo e mong ha di modimo ya ka molao o tile mme o thata ka lentsela o e mong ha
notice Jesus proven by the scripture. Do you hear me?
Amen.
Jesus was identified by God through the scripture that he was Messiah.
Kama ngolo huri ine le Messiah. Na ujwalo. Rita fita go so nya Petros me sing emalo me le tafumana hore ine le yona ka patshe.
He was thoroughly identified.
Uni atiba di tsheka o hla. Hore ine le mudim. Ya bona e tsenka ra munna. Ya di tsa mo ra mudim.
That's right.
Ki han.
Although ya na
sukile ka o hlaka
and vindicated the promise. Le uni di fatsa le ntle se pise
hore ine le Messiah. Moshe o buletse Messiah yena mo hlatla ni tsala bo profeta. Meaning to na tsoa di kae tsa hala sadia mo nyane ya nan le a e misi den le maema ao a di tsila o se ana le hona ho bona ho likanya hore mo dimo ma tsinga na ka tele o ka hula ba le le kile ho bula mo shumo o fikile le nyalo ka pa kana go enwe mo hlakina ke rera mona la lo sa le nyalo ba re ka mo ba buile ke ntse mo tsheto mo hulu le jwa le jwa lo ni bana bana bo se ba memme ni emu le emu abale le baka ke ke ka gona ba tla sinya tumelwana tsa ro
I can't come because I have
a married wife. I can't come to my house. I can't come to my house. My mother was a church Catholic. I can't come to my house. I can't come to my house. I can't come to my house. Are me ali batu me ali batu la la sa na lo sa e patala ka ke man me le sisi me tadi o tswa ni hlo la le matawa ni in fela eleng ile te
ba ile all straight now
ba ke nyen ka ha re me ke taba o tlo ke te ke le sa lo sa ka me ba memu ba ka
the table set and it's going to be somebody there
ka fuli aka le lukisitse me o tla ba le motho e mo mono
they didn't come
o ne a hlo ba juda ba o ka tinga jen ke le lokola presbyterie ke nke ke ke methodisti mo luthere ke oneness ke twoness ke sena nke ke ka gona nke ke ka gona
you won't be there
you know bao o ke go ba teng mono he
that's exactly what
ke se wa se boletseng hand
ke
hand
properly vindicated o
nete pa tsa ka o hla ka messiah
o
nete pa tsa ka o hla ka lentse lentse la tshepiso modimo ya tshepiso lentse gore sena se o messiah eno a tla ba sona eno a tla mme a ema hand
a re o
bona jwale ke o kae mo ke hlolehileng
if you can't believe me as a man
ga le sa dumele nna jwale ka motho dumela mesebetsi eo ke etsang goba ke tsona dintho tse bolelang gore ke mang ke yone e bolelang gore ke messiah ga le batho o dumela go nna go ba le naana gore ore josepha odimo mane mme ke tsaletse odimo mane ka gara motlotlwana oo mme ntate ya godiseng mono ke mmetlo tlase mono mme le itse a kena gala le ya mono bao mme a tlile go etsa o ile a re helang thakale ke ma eno ke mang tshe monna ena nae wa se nna josep le bao botlhe ga se bana babo ba gae mona nna dikgaitsedi tsae di gararona nna mmae ga bitse maria na mme ntatae o bitswa josepha ke o kae le mofumane kae mo e kaya kang eo o tswa sekolong sefe ga na le tikiti ya botho yena ga na ditshwanelo tsa letho ke o kae botho ka lekang le holy o fumane kae le gona
mme
bibele e boletse gore o ne o ile a hlabela a re mesebetsi e mogolo ga a ka etsa mme a sokolola mokokotlo wa gae fela a re moprofeta ga a tlhoke tlotla ga e se gara batho ba gabo le a bona le batho en la gabo tlhokomelang kapa nageng ya gabo Kio mwali, anitifadisho ka usaka mesia. Kasa ipate leto. Arinkeje ka isalito, kiso kakibona, ntate alieza. Niaba pepeza, abuta uri eo ineli mesia na. Nibona musaja na eo, yasi kimosisi, wile ailemua. Yena, unasa fuko di toko man. Nibone linelisa, mihwem uniafosa eti ihili. How much yane aka emela tabaye? Milawya mudimu inyaza tabaye. Mihwe muna for science empire. Yabona mudimu how ashulu wulati. Se ulinso. Mutabela. How ashulu ka umuhulu hakae kapa umuni yane hakae. Washula pinye how? Se ubata umbaso. Ni unasa batili tula linso teo. Ni are how hona hu haji magatila hai. Yisona se wanenga seba. Usa tutele se wanenga liso nal khatin leo. Unia itikse lite hud. Yabona mudimu ashula pilu. Mutu ashula chebalu ya kanzi. Mudimu sheba pilu ho sa tele so aning aleso ni se dilo ni dela hadima mi aba ki phe wi la fumana bo bo hloka ba bo pilo bo sa pele o gele taba ye ye ne haka ka ngonna le ya bona ho bona le o tsiba hore ke nnete ke tla kita ema le ntho yena ke tla dumela mudimu a le ho di motla ema mi le ntla ka le tla mane wa taping ya magnet ya nako e kholo ya mudimu kwana mi le tla tswa muluko hona sa tsinga tetelo ho ba le taping ya magnete mohlango le tla abelele hodima tape e hlolang ka o sa fele mohlango ke hanne ho ahlola mothapo ona wa bareri ba na le sebopeho sa borapedi mme ba hana matla a lenne le ponatso ya lona ha e tsebahatse ka ho hlaka hore e sa le yena Jesu Kreste yena mabane kajeno le ka o sa feleng ke a ba tosa ka lentswe la Modimo ke tla lokela ho kena tapisong e nngwe ka potlako ho ba re na le metsotso e ka bang 15 fela
there they
mo ba mo ba
what oh
in oh hidi kalbari ni ba mutakhisa tabenya bra
they crucified him
ba mutakhisa ka o se hlokomele tshepiso ya lentse la Modimo ha e bona ha ni u banin ba ile ba takhisa mna e na le ka se ya fela ka ke tshutela mo ra mo tso fela
why would them people crucify
ho banin ba tu ba o bana ba ka takhisa mna ya ka nyeo Jalo ka Maria, jalo ka ke ba dile buka ka tsatsi le leng e bitswang go sana ya ntlo ya Dafita. E mo tsiki Ingram, na ka Ingram. Buka e ba ba tsiang ke drama. E ka karolo ya ona ke nnete. Ya mama jana a khale a ngotsi ka letso, go tswa mo sadi ya bitswang Adina. Mo a o na e Palestina a tswa tlase e gapeta a ya Cairo. Ya gola ne le teng, o tsatela dithuto tsa hae. Ni a phila mesenya ya Kreste. Ni e ka ona lo ke tsung ho landa dai hape. Ke ka bantho ente, ho la ne le ka e bala, e o ruri in go sana ya ntse ya Dafita. Yena monna ya ngotsi ntu palo ya mollo. Ni go tswa mo, this is the news a nka melao e le shume.
We find
Jela rufumana hore bukeng ena Adina ena a ngola hape
she said Kata tila Pabulo
hore Maria Magdalena yena e wane alele kile matemona a sipile mo yena wile a tswa a mathela ka pela bongata a
uyentse
uyentseng ha se o fodisa ba kuli pela lo le ka o lokolla ba ne ba le ditlamo uyentseng ha se molimo motho a ya mpulele ni motho a hore a mo wahlela a wela kwana sefapeng mo hlomo nyar le ka khola mo sadi eo ya bo sawana pela ba priest ba lona Kiru na bao he.
Ya bona
una ente. Asa isali.
Ho
bani ba na mothagisa.
Ho
bani?
What because they didn't recognize. Ho
ba sa ka ba mo ele.
Ho
ri ne ele ma.
Ke se tsana ka je.
Ba re ri le batho ba mata ki ana. Ni ba ruti ba rona ba se jwale jwa.
Ba fukile batho.
Ditoka mani tena. Ho dumela ho re ntho ena ine ele boloi. Ka pa dia bolosi. Ka pa o bala kelelo. Ka pa mele malepa a ise. Ka pa le kheka la mo futa.
Until the people
Oh but basa elelwe
hore tinne ke fazalentse la mudimo
ya tsatsi lena ke di pontso tsa tsatsi la katelo di tsere ke house se thosa mogatlo wa bona ba tla re ha ebo jinto e teng e ntsweng ho ke ke malepa ebo shebang ke se manya manya ne tsa simane le se manya manya empa irimba pa ke hang hore ntho ya nnete ke malepa irimba pa ke hang hore e phos ba ke ke ba gona ho yetse
Never been known.
I saw Kaitsi in the pot.
Never will be.
Me, it is a show, Lehova, in the Mudim. Me, I want to imparate our soup. Baiba Nahani, oh, Ebo, Hoya, and the Munai, Yana, and Libito, the Pami. Kaubani, this cross, Mulana, and the last.
Well, we can't get out of our
Mulla, like Kerak and Yaron, Yabo. How?
Panama's
trip in Sarona, Yabo. Impasala Batama, Luhona, Batama, Luhani, Nicola, Yabo, Batu, Ebo, one and King. Hore ke mang ha ke tsotel ka ba buile yona ntho e ka Petrus tshini sile Johann ka ba mona ya sa tsimo ba la ya sa ruke ha ba ya empa ba lo ke tsole ma hore hona le ntho e tsa e tsingotlwa mohlango ba ne ba tsamaile le Jesu
You speak a word against it, and it will never be forgiven you. Remember, it will and cannot by no means no mercy. When you blaspheme and call the Spirit of God, the voice of God that's been vindicated by the Spirit, see, the word says, so the spirits of vindicated, and you've got an unclean thing, you've crossed the line between mercy and judgment, and can never be forgiven. That's the reason I died, this generation. Now, what are you going to do? What are you going to say? They're condemned. Just waiting the hour of God's wrath. Loving doctrine of man made the denominations of dogmas better than they do the vindicated word of God. This generation of people. This generation of people, this generation spurns God's revelation.
Muluko ona wabat, muluko ona unyerisa tsenolo ya mudi.
But we're walking where the apostles are.
Imparita mamova apostola bahatile kian. Mudi mu uriyalo. Che baba mbari alolibo. Mudi mu wa inetipa. Jesu ite.
And they crucify that same word. You understand? The crucifixion of Christ today.
Tlhagiso ya Kereste ka jeno ke batho ba tla latola morwa Modimo ya netefaditsweng le a bona ditsweng pakeng tsa batho ka dintho tsa gae tseo a boletseng go di ka etsala tsatsing lena ka lentswe la gae le a bona. Jwale netefatso e tshwanang e tla lokela go tshwana ga e ba e le ena morwa Modimo ya tshwanang. Goba o boletse go mogala la Johane 14:12 jwale gore mesebetsi eo ke etsang le tla e etsa le lona. Maheroni 13:8 e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng. E ka re ga le dula go nna Johane 15 e ka re ga le dula go nna le mantse a ka a dula go lona kopang fela seo le se batlang mme le tla se etseng. Gopolang e ne e le batho ba borapedi gagolo ba entseng taba eno. E se matswantle e le batho ba barapedi batsatsi leo ke gona go e etsang ka jeno ke batho ba nang le borapedi tlhagiso e tshwanang ntho e tshwanang ka jeno ka potlako moo ba motlhagisa motlhango e tlile motlhango ba be ba gana lentswe la Modimo le e bonagaditsweng a amoela tumelwana tsa bona bakeng sa lentle nna ke seo ba se etsang ka jeno ke gantle gagolo ba etsa ntho e tshwanang ka jeno e ne e le lentswe mme ba ile ba latola lentswe ke ntlha e nngwe eo ke batlang gore le seke la e fosa le a bona ga ke batle gore le e fosa e ne e le lentswe mme ga bana ba mo gana ba gana lentswe mme itse a ba mo latola qetellong ba mo tlhagisa mme ke seo ba se entseng ka jeno go latola lentswe la Modimo mme go amogetse tumelana tsa bona mme ba tlhagisitse pontsheng ka pela phuthego tsa bona tshebetso ya moya o galalelang mme ba molato mme ke ba kosa ka lebitso la Jesu Kriste ke mmone a gaola le naga ka dilemo tsa 15 mme ba sentse ba fupere tumelana tsa bona ba molato ba nkile lentswe le ka ba lekisitse kereke dikereke tsotlhe mo mme ba etsa kopano e golo ya boina gare ma pentecosta le ba bangwe botlhe go ina le go etsa jalo ba le latola mme ba le kgesa ba le somme le go le bitsa ntho e nngwe le e nngwe jwale mme jwale ka selekano sa kereke le leano la diabolosi ka go leka go kena le gore jwale re tata re beke oli e seng kae ba latotse mme ba molato wa go tlhagisa Jesu Kriste leng ka dipeelong tsa Modimo go seng jwalo dipeelo tsa gago di keke tsa sebetsa le a bona ba latotse lentswe la Modimo le e bonagaditsweng bakeng sa ditumelana tsa bona mme ba etsa yona ntho eo ka jeno e ne e le lentswe Johanne mogala le Johanne wa pele Baheberi 13:8 ere e sa le ena maobane ka jeno ka o sa
feleng
jwale ba mo tlhagisa botšha nna le tsebile bibele e boletse gore re tla etsa taba eo ke ya bokae ba ratang go bala go ya pejana nna le kampha metsitse e meng e 15 mabapi le yona ke
gantle
ga re phetleng jale motsitse fela tlhagisitse botšha ga re phetleng kwana go Baheberu kgaolong ya botshelela le go bala o se o kae Baheberu wa botshelela le go bona gore na re tlhagisa morwa Modimo ka botšha go bona ga eba go kae o ka re o ketlwa mo tlhagisa kgetlho labobedi re tla fumana gore re ka kgona kapa chair lentswe la Modimo le nepaetse go jalo ke Baheberu 6:1 ka baka leo a re feteng ditaba tsa thuto ya kereste tse o talang ka tsona mme re feteleng go tsa kgolo e phethaetseng re see boele ra thea motheo wa go baka le mesebetsing e šuleng le wa tumelo go Modimo le wa thuto ya kolobetso peo ya matsoo le wa tsuo ya bafu le wa kahlolo ya go sa feleng re tla etsa jalo ga Modimo o re dumelela le a bona Paulosi o batla go tseba gore ntho tsena mona di tlhokolosi ka ruri dikolobetso peo ya matsoo tsuo go kgutla la bobedi dintho tsena tsotlhe ke tsa bo sa feleng dintho tseo ke nnete ruri
for it is impossible
goba gao ka moo e baleng le nna mo temana ena e le nngwe ke batla gore le e bale le nna jwale temana ya bone gobane ba seng ba kile ba bonesetswa ba lekile neo ya legodimo ba fileng kabelo moyeng o halalelang
and were made partakers of the Holy Ghost
le ntle mo nate la Modimo le mata a bophelo bo tla ngotla ba ha ba kawa ha o ka mo ba ka boela ba ntsha pasa ka teng gore ba boela ba bale gobane ba boela ba itlhagisetsa morwa Modimo ba mo etsa nyedisa nna ke lentswe la ka leo kapa la gae motho ya fitlhelang tsebo ya nnete gopolang ga baka ba e fumana e ne e le badumedi ba moedi goba re amogele tsebo ya lentswe la Modimo
e
fumana tsebong go bala le ka go le bona
Then you, it's impossible
for you to ever be saved.
How come you can have? Did you read that?
Have received a knowledge of truth.
Just you
understand, you ever got it.
How come I am here?
It's like them.
It's a very type of the journey.
They were heads of the people. They were bishops. They walked right down the road of God showing to be the truth.
They were heads of the people.
Here's the same group in the time of Jesus Christ. Rabbi, we know the art of teaching from God. The pictures of papers,
the pictures
of papers,
the pictures of papers, Bakai,
the Bible said when they do that, And you're guilty of the crucifixion.
Mili
Jerimula,
to
the Holy Ghost. That's right. We take your
mo ire bolelang habe mangolo e seng fela hore ha o ka mo empa le ka mo sa o tsheke wa hlo e o aroganya le modimo ka ho sa feleng o tsheke wa ema plasma da sa modimo hape ha o hana mo ya o hallang ne o tsheisa ka o Jale bona, yala jenlenzi, ya bona, badumedi ba mwe, uita mataka o nese ba inele badumedi, inele badumedi, kapa badumedi ba ipulela, empa hao fika lenzi, inele Israel, batwa baleta sa mad, batwa baleta sa diponso tamus, ba boni diponso tao disebeza, mudimu ite, kitalisa kwana, miiri hao fika mula unwa lenzi la tebiso, lene letata, paile bari, ori kekira kona weza honu, ya bona, Make bana ba khutla ka megara le ntho engwe le engwe ho ba gore le fa tsene le letle. Le ntse la modimo le luki. Modimo itse ke le fa lona empa mabaka. Pele hati, re jwale ka mekhonyane ga tsane bona. Re ke ra gona wetsa hona. Ho sa tsotela hore ke. Dilemo ntse mala tsa tikile le hale na la khale. Le ne le eme mona jwale ka tabernake. Motho na ke ne, me a tsala ka ntle mona a toka lenna hore. Dili o tla rarela di tshia tsenne. Ka le lenna matsatsi ana ka melaetsa e ka nyeo. Ka re ke tla be ke rarela di tshia tsenne. Ho ba modimo a ka tsetsa Abraham bana le ka di tshia tsena. E mong ha di kinne. Ka re ha o na le ntwe e o ka le hanetsang ka yona ha re e fumana. Ha mpa ba rata o korota fela empa ha o fika sebaka sa o e bontsa ho papana. Eh, ke yona ntwe e ka papana. Ke han. Ya, ka di tumela na tabona ba mo thagisa botsa. Jwale ba hebelu khaule abo tshile. Miri tswe le pili jwalo. Miri ne re ka bala re theoha jwalo, ho theoha. Re fika limono, ha re ne re nala nako engana. Ke tsaile le ngolo mona. Mo itla fumana teng ba hebelu khaule abo tshile la fela. Ke a khola e ka le bala ka ofela. Ha o ka mo ba ba semba ke le ba bonisetsa. Ba fuya ka belo moyang o halalela. Ha re na nako ya o tla pili ha holo. Ho ba ke tshwere le ngolo le leng. Le o ke batlang hore re le bale motsotsong fela.
Notice this.
Le mo hansena ba boela ba ithagisa mo ramudi ba ile ba itsang
in by having a taste and no that's all it's about it need
me ba nto retelea le hone latu ka ba yo ya itsang ha ho ka mo ka ona ke taba e ntseng ke tshaba sena ke taba e ntseng ke batho bana
that's what these churches has done
ke taba e ntseng ke dikere ka tsena
they've turned it down and they crucified the message
ba thagisitse molaetsa
they crucified the
ba thagisitse nnete batho Ba ile ba mo etsa Jesu, ba mo etsa nyeliso, ba mo subidisa diaparo tsa hae, ba mo fea sefapano, yo mo gogatela hodimo mane, monga bophelo. Ke yona ntho e ba entseng ka jeno ka tweaka ditumelwana tsa bo. Ba entse ntho e tshwana. Ba subidisitse dintho, ba subidisitse ho loka le diaparo tsa etsa shed. Ba o leka o le diaspa ke se seng se sele, yo mo fea sefapano.
Oh,
khidi, hobane? Mo ba thagisa. Jale kote ya o katela. Yena. Yena motho eno ya gabane ka ofitsi ba ne ba ile ba etsa taba e ba ne ba sa motsile ba ne ba etsa ka jeno ha ba tsi buri tsena ke nne ke kiri mumu ni ba e fofalese ha ba itsibe ke rona le ba
their creeds and traditions
ditumela na tsabona le mie di ba itse hola le le ntsela modimo ya le hola ba le nke mona go kwa le mpela jwale tsana ka maikutlo a lona ka hlokomelo le ya bona
I know it's hot
ke a tsiba ho a tshisa ke a challenge
oh brother
empa o mwina Lentsena ke bo phelo ha o ka itshwarela ka lona bonang ha se ntho eo rona re buang ka yona e ka hlahang mona le ha morao ke ntho e seng e le teng mona e na le rona mme e tsala jwalo e se ntho e ka hlahang ntho e seng e hlahi ha re ba kirele re tseba se wa sientseng re tseba se wa ka sietsa empa re bulela jwalo se wa sietsa nne bon e na ke hora ya ro mo se mo re ke la sala o phela ho bona tshwini ka nna ka sha ka jeno o ka nna wa sha ka jeno ha ke tsebe empa tshibilo ya tsa ke hore ha ntho e e fihla re tla ba teng mono le setshunyeng o ka etsa la jwalo le ka ba bohle ho khutela mo rao mengwa heng ba ile ba idumela me ba ishebella ba ile ba tsama le selina tsa tla bona me le sedikile na Jesu Kriste yena ma bana ka jeno ka o sa pele ke la ntumela tsa lona me le dumela le ntshile na nti ke yena le ntse ke nnete Jesu o buletse mantsi aka ke moya lentsela ka ke bophilo o ka amoela bophilo jang ha ile mo o hana bophilo
ha i go take in a dogma
o ka tsinya tshumo jang ka hari ile lifu mo le lentsela bophilo ka ole le ka lentsela bophilo ho ka lifu ka di amoela jang dile pedi kana ko elengwe o ke tshwa go lentsela motho ile le shano tshumo engwe le engwe ile le shano lentsela modimo ke nne
a tshepetsa
motho ho mponse motho manka pa ma miki a tsiba tshepiena ya le fashion report Motho o fifela, bisho pa o fifela. Ya ka tsam phapusi nya ka ya ho balla. Ka papila putho ena. Ni ba supa ka monwana wa bona sibaka sile sing. Mo motho a kinela college ka lebitsa ntate, mora moya o hallang. Ka testament e nyencha. ke tla bontsha mo motho e mo le e mo a kinela kolobetsa mme bao ba neng ba kolobetse ka mokgwa o sele ba ne ba loketse gotle mme ba kolobetse gape go ka fumana moya o halalelang le tlilo e tsang ka gona go dula ka ntle mono gara ditumelwana tsa lona go dula ka ntle mono gara ditshimo tsa lona mme leswe le molato ka matso a kgenathetseng le nkile mong a bophelo le ntse la bophelo mme la le thagisa batho jale ba ile ba etsang ke a ba sa tsebe taba ena ka jeno batho ba tsamaya ka bothole ga ba tsebe gore ke nnete ba gopola ga e le mokga wa mofuta o itseng ga ba tshike bothibo bo lekaneng go tsena moyeng wa tshenolo ga ba rapele ka o lekana ga ba bitse o modimo ka o lekana ba eng ka bobebe fela o ke a dumela gore modimo o teng ehlile diabolosi o dumela ntho eo le ena diabolosi o e dumela le go feta ka moo batho ba bang ba bolelang gore ba e dumela diabolosi o e dumela a bile a thothomela batho ba e dumela fela gomme ba tswele pele empa diabolosi wa thothomela tsebong ya gore katlholo ya gae e atla mme batho ba e dumela le gona ba sa tsotele gore katlholo e atla molato wa o mothagisa ehlile ke tosa moloko ona go ba fumana ba le molato ka lona lentse le ba fumaneng le le molato tshimologong ke gantle jesu o boletse ke mang ya kang tosang e ne le lentse le entse nama mme le ka jeno lona lentse leo le entswe nama petrose o boletse kosong ya gae go dikese a re e baleng fela petrose gana a bona sena se etsala taba eo ba neng ba entse moya
shebang
petrose o ne a sireletsa kreste taba eo ba neng ba entse
I'm defending what
you see that the Saudi affair didn't sort.
Peter was indicted for killing
Christ.
I'm indicting this generation for trying to kill
Christ. Because I'm looking at how they're going to be manifested. They're going to have it to encourage us. So come on, say what you think, Peter. You can't be able to say what you're going to do. You're going to be able to do it. You're going to be able to do it. Banna ba Israel, ke go ntaba tsena. Jesu wa Nazareth, ya supilweng. Mona e o le mo paketsweng ke modimo ka diketso tse matla, mihlolo. E o modimo o yentseng ka yena hara jalo ka luna. Jalo ka le tsiba le lo.
Imagine how they felt.
E ka re ke a bona bana ba ikutlwa jwa. O tlampulelo eo.
Banna ba Israel,
ma hosana. Le luna banna ba kereke. Luna banna ba halelela, luna ba priest.
You man is supposed to be man of God.
Luna banna, ika khonang lebelele banna ba modimo.
Hear these words, Jesus of Nazareth was approved.
Utwanta batsena. Jesu wa Nazareth, e o le mosupisang ke modimo. Jana ke re ho lona ba ruti ba disa, le ho lona ba tuti.
Jesu wa Nazareth.
Moyo halelela. Only mona ka botu ba moyo halelela. Oh ineng ile bophelo bona bo le ka hoye.
He shared words with people and declared himself as a sign for what he does. And here they hang around the world. Scientific identification and people
from there. They are
standing
answer even without a doubt.
Blind are seeing today and crippled out of walking today. He's Jesus of Nazareth.
He's
Jesus of Nazareth.
He's Jesus of Nazareth.
O teletse lefu
ka morero o tiileng wa modimo le ka o itsebela pele ga
ona
a reretse pele tshebetsong ya gae
mme
le mothagisitse ka matso a bogopo mme le mmolai na go ke koso o kosa eng lekgotla la Sanhedrin mme ke a kosa o seng gona selekane sa dikereke ke kosa mapentecosta ke kosa mapresbyterian mabaptist le putao e fele ya bodumedi lefatshe ka bogopo meharo ya boitshepo le nkile le ntse la bophelo mme la le thagisa ka pela batho mme le lenyefotse la le bitsa botlhanya leo modimo a le tlaiseng gara rona go supa gore e sa le yana maobane ka jeno le ka o sa feleng ke kosa moloko ona modimo o itshupile gore wa phela modimo o supile gore ke lentse la ona lena le na leng ga e se setlhopha sa ditshomo le ditumelwana ke kae mo le ka bontsha modimo o
phelang
ka o ba le furaletse lentse la bophelo le ka beng le le neile ntho tsena e monghadi o ke gora e kakang eo re phelang go yone go a tshwana o ke bitsa petrose a re le nkile mme le mothagisitse ka matso a bogopo le mmolai modimo mo tsositse wa molokolola ditamo tsa le ka o bane go se ka moo a ka tiisiwang ka teng ke lona ruri
mme
ka ditumelana tsa lona le mekgatlo ya lona le diphuthego tsa lona tsa bodumedi
Amen.
Yes, sir. I call the I call repentance to this generation.
And all generations to them.
Call to repentance. My, the most holy places. God's been thoroughly identified among you.
Where
they've criticized we can't do nothing else but head for Jesus.
How little are we going to get some? How soon are we going to get some? Ina hane.
Think of it.
Mauma ahai amabi atwa sifale. Ki hona mo Calvary hai encha elinte.
They crucify him, the word.
At the point. Amo tahisa.
lentswe sepaleng ke han
how how they do it
john taba ena ba yetsa john ka di upeo tsa bona tsa borapedi ke han tla ho
crown
mukaka wa letshwile ka bason o fumane mukaka o mosha wa miutwa
scoffers
bason ho hlabjwa ho tswa sepaleng ho rwesa mukaka ke bason
is he crucified again afresh
Now tell you happy butcher.
Stripe a man made creeds.
What's the winning side to me and I tell you in Kibat? Baruti Baputia Sabu made it on the high.
They stripe it.
Bale Shudis. That is so. Holy Ashola.
Jesus said, yes, over there.
And 7 minutes are the fail.
In vain.
The fail. How to see it?
Who do they worship?
Barapela man. Barapela Wanamudimuo. Barapela Wanamudimuo.
And it was vain worship.
Me e le borapedi ba le fela.
It's the same thing today.
Ke ntho e tshwanang ka le kajeno. Putao tsa ka bodumedi ba di haela le fela. Dikolisi tsena ba di haela le fela. Ditumelana tsena ba di bolokile le fela. Ba ruta thuto eo e neng melao ya batho. Le o latola lentswe la Modimo. Ba molato ka o thagisa kgosana ya bophelo. O ruta thuto tsa batho bakeng sa lentswe la hae. Ba ntshebeletsa le fela. Ho shubulisa ho hlatswa ho rosa mo papa sho ha le bona ho ho thosa ka strata me ba bambalo na mafumadi ka moriri o molelele hore o itswele se khale ha o jwalo
remember
ho pula ba ke ba shom ke wona mo papa sho o lo rotsi
god said it was your glory where it was pride
modimo itse ke ha ye ha ya lo e rwale ka motlotlo hallelujah
where it was pride
O rwala nka mututu. Jale ka le ka le ka rwala mothaka wa morena wa lowe. Le o rwala ka mututu. Le tshela swa. O buletse jwa. Ho satsa ke le se o bo se sebele bana ba se buang ka jene. Ba ipe bana. Ba bo rapedi ba emeng se pale. Ba tharisi ba Kriste. Ho satsa ke le se ba se buang le o rwala ka mututu.
God said so. You keep it.
Modimo o itsalo le o baballe. O rwesa mothaka ka ba somi hape. Ni uka. Ho satsa ho tsa se pale. Ka ditumelwa.
He got a new
god. Ona le kholhota encha. Mo wa muisante.
These robe choir.
Di sapatsana tsa mmino tse apere.
Short.
Ba sa di bati na marigo a magotswane ba apoma mori. Ba itsasang di fahlelo.
Singing in the choir.
Ba bina di sope. Jana ka manyoloi. Ka di talenta.
That's his new Golgotha.
Ke kholhota hai encha.
Just modern strip teasers.
Ke di dance tsa bolan tsa jale jwa. Fela tse sire le itsong ke molao. Jana ka sodoma le khomor. Le le boneng tsanya ya tsiadi e theo sa ka strata ka dina go tsaiteng le ke ke la bona ntsha e tona ya le mo ilente le mpela ntsha e tseng yetsa me engwe le engwe e tla matha ka morayo bona ntsha e tsa e tseng yo na ya tsiba o bane ireng go rimba sa di bana ba hlobola di aparo tsa bona me ba theo sa ka strata le se ke la mpela hore ha se ntsho e tswana ke se supo le se ke la hlola monna empa ba se le di ke mola wa Sodoma Molao o lo ke tshuri ke tlo ya molao ho bona ba ntle mono re ba re re se pale ba lo ke tshu apara di baki tsa gauo e seng di baki tsa buru ema mono ba di dumela me ba sara ho bua ka tsana leo ba putse tsa bona di ta bantsa
you crucify to the congregation the word of god which says
le tagisa putong le ntse la modimo le re ke manyala ha mosadi apara se apara se ka sa monna
I condemn the thing
Ke akola ke tso eh ke be molato ka o thagisa le ntsela modimo ka pela ba ba sadi ba pomme moriri ba tina marigo a magotsane le mofapa hlo ho engwe se tlopensa mmino motho na re hona ka tsileleng mosadi emo o na mpotse a eh o nana o ka ba fumana kae kare ha mo nana ka nkopa ho ntsha ba le shumele metse mmedi le fase nka bo phara ke ne ke tla tshwela le Ha ka temo ya moya ke ema mono me ke ba sheba le o ema ka mogwa o me ke bona dintwetse o di mabo di tsila manyala ntwetse tla se tsasi di hupa di sakrete ke mono ba itshwere ka mogwa o me ba eme mono ke so pensa me te a pereng me ba bina ba le maemong ao le o tlo mogupi wa bona ba tare che haiba aka khona ho etsa hono le nanga khona
Christian life is a life of holiness and purity
bo pele ba mo kreste ke bo pele ba halalela tsweko ho hloka sekodi Ya ba tosa, kali bitsula Jesu Kriste. Saba kala manyala a bona, dili tsila. Ba sabi se a fon khedi di tso. Me ba ba le ka mutisa tsa ho yona. Ba bitswa mahlanya.
Call that's old fashioned.
Ho tu ke se khala kha. Bo sawana.
In the name of
Ya ba tosa, kali bitsula Jesu Kriste.
just modern spirit. Singing choirs.
Preacher standing on ball ground smoking cigarettes.
Bareri ba emam mabaleng a bolo ba tsuba di sakrete kututse gopa.
All the other Tommy rot that they
put. Di borutse din tsohle tseo ba di emela. Ba sa di khopensa bona tsa mino ba tine maru go magutswane di ro po mwe me ba itshwere jalo. Di fa hlotse takilwe.
And then call it.
Me otwe. Ga itse di hona le hane.
And the Bible condemns.
Me bibili a hla di ntotseo. Shan. Women kitchen, Miba Telegram is Salis, Sito, Saki Reke, Pulugate Bupai, Balona, Mille Pili, Katila, if it's a O, Lebatango Pilacao.
Don't think I'm talking altogether.
This old Pulaki work a horse, come a Presbyterian fella, he work out on a Pentecosta. Come a woman in a little man, neat, Impalana, Nahori, Lissy Inky, the Kegela Horn, with Theatre Murutualu, Murutualona, one another sort of man of Sebes Omo, who oh, Kadidola Sema, who Amakanaka Beke. Likereke ente e kgolo go rera ka harayo le o palama le o tswella jelo ka ba etsa ha ba a hlwa taba yeo mogato o ka mogharabele tsa kanne ka hona o tshwanetse o emela o loketse o e bua ka ba ka leo o rekisa tshwanelo ya haya bo hulu ka ba ka la moape wa le fase tsiki tsiki ya esau le o tla fumana nka ona ba tla wela bo bedi selo mo sa tsuo me ba tsuwe
as prostitutes of the gospel
ke ba kosa ile di otswa Sifangel, kina kile shope nsamino, tesinga tetsi bahalan, iba kase khulu, na kum esinga alo efitilem, tiamo sese khulu, telen ten pentakoste, ni haita la hore, iba kidusi kapapusi nyamuna eno ya ubala, na kum yedi shope nsamne kapad, tesanu di kopana, miki yanguya, emi nyami khat, emi teka ufitisa, yama pentakost, mi basa tibe hore kina kile kapapusi nyamuna ubala, yamu ruti eno, man Oklahoma. Kiruti mo no tasi mo muruti ena abalante pila afika kala ni nyaha ni o bakete jwalo ke mo hona le bo riches baba nyinyane mo no le bo riketas ferefe o se le amu mabone yana aina le muriri o molelele e mo le mo wa bona ka muriri o pongwe e mo le mo wa bona a tsatsise ferefe swa tlhewe e mo le mo lo o bona a pesitswe kubo ni rikinyana a ene hauki a tsama ka mogwa o ni mona e mo a phuta monelo wa borumu a iketsa sefofu ka sejana ni antsa potolo antsa bua mantsi hohle ni tika a nye fulo mabapili monelo le dinthotse ka ntseo empa ba ya mono ni ba le ka ubina yena yena mesia o khidi ni ba khona o sebetsa hantle mono empa ine saletse le kodile tshe ine shwile le ya bona o khidi ke lona bao ke go hote ha yentsha Ina na ka mosita ka ba mosajana wa hore nka mono hole hola na ka tena ka mono a pere ka mong ananga tshwanetse wa apara ka muriri o molelele ni fere fe ile sio ka hose ni tshwetse ka ntseo bana ba ka tshisa ka ye hola na ka ema ni iri ba saetsa ke so boitshwaro e mo se so paseo sa batho ba batsha mashume a mararo ka ba amane a bona karolo e thontse nya pentecosta ni ba etsa dinthotse ka ntseo ni hola ngwana eo ana ka bua ntho engwe ka hona bana ba tla montsa se tlopensa mmine le re fela morero wa evangeli a ne spale ni a bua ka tsone yo bana ba tla montsa mo khatlong o le tlhagisa mo ramodimo botsa mmine mo etsa tsa nyediso ya phatlalat evangeli ya ha e o le ipulela ngore le a irera le a mo thagisa
and die this christ rejected
it go sa moloko ona o latulang christ ka lentse la modimo le ka matla alo amata tikatelo ana ani tifase ya uri o santse a phila eh ba khatlo le lentse la modimo le tsile matso le ni tifaritswe ni khatlo ya bona ikeke ya gona ho le emel dikere ke tse go le putao tse go le tabodimedi ke calvary high encha ke pheta ha bona di dance tsa bona tse hlobotsi ntse jwale jwale ke di hlopa tsa bona tsa mmino
mo priest
e mo holo wa putao ka mo ya bodimedi o ho jwale ka mo priest e mo holo wa tatileo jwale tlo o re bontse mo hlo
That was the first crucifixion. It's a
sin. Ewe ne le tharisi ya pele. Ke ntwe tshwanang ka jene. Yutle hoti. jalo o tsosa ba fu akere.
Won't you go up there? You got a wife.
Ho ba nngwe sa nyulo hele o di mumane. O na le mosadi se tsense ba fu. O na le le sia o di mumono. Ba ile ba re ho yena. Ho tlo o rutisa o tsitse ba fu. Na le tsitsa sa ba fu se tle se mbona o di mumona. Tlo ba tsuse. O bo ata bo ye botswale bo ata bo bo. Le a bona. Di gera ka tsa kholo. Di ka ba tsa kholo tsa mmi. Ba prisa ba ba holo ba tsatilena. Ke ho litle. Le re bontse mo solo o putheo ya rona e sa gone ngwe yet. Ke le ka kopana le monna nakong e seng ka lo e futileng. Ya ile antsa tlhaiso mabapine. Ka mora kha sonyana eo ke bile le yona Jonesboro Arkansas. A bua ka mosadi ya ile a fodiso. Thakalena ene sithosa putheo e itse ya kereke. Me a potela ka morao ka mono. Me a ke phepetsa motho ntlisetsa le o mpontsa mo solo. Ka tlwa me ka latanga. Le monna emo o ne a ile a fodiswa mo fetse. Ka theo me ka nka mosadi ya neng a dutse stilong sa bakudi ka dilemo tsa ka ba mashume a mabedi. A ba a fodiswa. Arthritis a bile se tulong sa bakudi ka e tsaisa ho yena mikaro jole ke batla chelete di dollar tsa sekiti are ebo ha iyo mona ikwana wa ko Texas montlo kholo ya rona elente ka re holukile re tla hona mo re late hore ka re etsa ditlhopiso ne re tla ho sane le ya bona ka re tla romela ka re ke ena ngaka e bolalang runuri batho bana ba jwa ke mofe ke ena mo elenteng le naneo ho x-ray musani ke ena e o tikulo yo e tla hore o na dutse sekolo sa bakudi di le tsa mashima a mabedi ni wa tsama hantle hona jwale ni dingaka ha ba le ngaka ka morangaka ka morangaka ka morangaka ntho e mongwe mongwe ni ke yena wa phila ka jeno ha le uite o tampase ke tsai dollar ke ba ka ho se kenya le totong la burumu ke a se ba le bon le bon are ebo kwana wa ko Texas ka re ka ya ho sasa are ba buite motsotso ri ke o bolela ntho e mongwe ke ka ta le ngwana e mongwe nyane ni a ko ri ke nke tinkele hari ke gaole le tsola hae ni o ntano mo folisa ka pila ba ina ba rona Miki ka ofachele.
I said you devil.
Kare diabolo si tuwe.
If thou be the son of God.
Haule moramu dimu, tewa se papano. Ke bulela ke manya othile. Ka se katana se putetsin se patsa sa hae. Ba mata ho dima yona hati. Bale haule mo profeta, re bulela ke mang ya prof.
If thou be.
Haule moramu dimu, tewa se papano.
Blind.
Ba tapile ba di fo. Ba shoka police ya kelel.
A man to do a thing like that.
Motho ya tsantho e kang eo. Ka pa ya ka bulela ntlhaiso e kang eo. Rule. Se lo sa khale se tswa ile ile ho. O re o bone o etsa mohlo. Le hadi re batla mohlo o tswang ho. O di matsa tsi le leng. Hora engwe le engwe. Ile ntse etsa la jwa hand. Jalo fela ka modimo a etela pele ho ri yetse. Empa ke ha ba le siyo. Ha bana ba le teng. Ba e bitsa Belzebule, diabolosi, le ya bona. Le hadi re batla ha o ka re etsa wona ka mo re batla ngore o etse ka teng. Ke mo. Ya mo re batla ngore o ye teng. Etsa seo re se batla. O e bana ba sna makhama liye ke monghadi ke ka hona bana ba loketse mo tlosa harabo e monghadi ba le ka o etsa ntho yona e o ka jeno mme ka tama hano ya dikereke ke telong ba tla phetha le ya bona ba go hle ba tama mo se lo sa khale se tse bahala ke mona re bona hape ke ba ka setle tse mo rapedi ka o fitisi ba gabane ba ruti ba tsitsa mo dimo ba bentsitswe ba hua hape mme ga tsano liye o wele ba ithuti ba gabane ka o fitisa ba tsa tsitsa mo dimo ba loketse mo tseba phapang so ha dikereke tsa phami le ba ithuti ba tsatsa modimo ba go tshitse ka bogabana ba molele ka mahareng a bo ha ba iba o kare ka ba yele sponsor etse mo ina brana e tla ba ona le siyo mona go bona mengwa ya diputheo ka ba huitla e rep o ne o le siyo mona mo tsama mo ona wa putheo ya la o le siya e leng e le wana fela o neng o mo lahletse ka ntle o kereke mme o na le ka ntle go ka ntle ba kokota a le ka o tsena ka hare ha ba mo lahletse ka ntle o ba ba sina molimo wa ha
They crucify him afresh.
Ba mo tagisa botsa. Amen.
How long could we go?
Re ne re ka tswela ha kae? Go bula. Mo profeta wa lentse la modimo. O re boleletse pele. Mo Timotea wa bobedi wa bora. Ha ba lentse le ya ngola fase. Ha rena nako ya o lebala. Empa ho boletse hore. Ma le tsinga katelo, ba somi ba tahla.
They be heady.
Le ba sali di bakaki. Ba rata minati ya le fase. Ho feta ho rata modimo.
False accuser.
Ha etse le tsang. Ba sa khone ngwe itshwara. Ba halifi. Le ba nyedisa mba mo le. Ba lotana ba salifi ba kaki ba ithuti bana le tsone sa ba rapedi empa ba latola mata a jo le ba jalo ba fulal go ba bana ke bona ba nka ba sa di ba tletse mo sawana ba po memory ba tina mari gona a magutswane di patlo tse takilong tulong engwe ho ya ho engwe ni ba ba happy ke han wite le fulal mata tinga ka tele ari u ke mo profita le fulal le ntwe tseo mata tinga ka tele di te mona ke bisa ke reke jwala
Yes sir.
Emong hard. Ifural. Ba yense bao. Bo ba re ba tsilena. Ba luketse o tsiba ditshotena. Ba luketse ba ba tsibile Jesu matsinga ha. Ba luketse ba ba tsibile. Ni jwale. Ba luketse o itsiba. empa ba itsebe jalo fela ka ba ruti ba ba jude ba matsatsi a hae ba ne ba loketse ho motsiba ka tsatsi la hae ho jalo le tsatsi la ka jeno la lentswe la modimo le netefaditsweng ka ho hlaka mohlang oo
he was the word
e ne le lentswe mme a godisa hore e ne le lentswe
he proved he was the word a godisa hore e ne
le lentswe la tsatsi leo mme modimo o godisitse ka jeno hore ke lentswe la tsatsi lena le sedi la hora mme ba loketse ba itsebile mohlango mme ba loketse ho itseba jwale ba mo thagisitse mohlango mme ba mo thagisa jwale ke ba kosetsa yona e dula e
ntšhabeya
ba kosa goba modimo o tla phetetsa go bone bajuda ba tsatsi la bone modimo gape matsatsing a lefatsheng
jesu
o ile a re jerusalema jerusalema ke ratile ga kae go bokanyetsa setlhopheng se le seng se segolo empa o ganne kama modimo a lefileng matsatsing ana a tatelo go kopanya batho ba gae mo empa le ganne le ratile tumelwana tsa lona jale ge le neetse tshenyeo ke seo jerusalema e ileng ya se fumana ile ya heletswa ya tšheswa ga e sa leyo mme ke sona gantse se tla tlagoleleng la matsatsi ana dinthong tsena tsotlhe tse golo mona tumelwana tsa lona tse golo le phuthego tsa bodumedi di tla swa ditimele empa lentse la modimo le tla tlhola ka o sa feleng mme le phele ka metlha le metlha
His deepest wounds.
Matiba ahai atibile. Atswa tunya ba ho thweng ke metswalle.
Think of it. Think of it.
Nahana. Inahane. Inahane.
Stop, I'm waiting a minute.
Eman, ke sa khabisa motsotsi.
Ministers, think.
Bareri, inahane. Matiba ahai atswa kae?
The house of
Matu aba ho thweng ke metswalle ya hae.
As it was, so is it.
Jana ka ho etsa etse ho jwalo.
Think of it, Calvary, he was surrounded by
Calvary, una sadika yetsa ke dilala
barbarians
ba bare bare empa ke ba re ba ne ba bolela hore ba murat
and today when the
nika jeno ha e fang khadi itse ba tswa ka o hlaka
when the great signs of his resurrection
ha me tlo le emu hulu ya tswa ya hai e pa kwa mahareng a bo
it isn't the street ha sisi trada
se ka ntle mane se khomela ngodi ma hao ke ba ho thweng ke ba re ha ba loketse ngo murata ke sona se mo tietseng ga re ka jeno re ke ke ra dumela ntho eo gara rona re ke ke ra dumela monna ena gore busa re ke ke ra e tsietsa re ke ke ra ba le tshebedisano mmo le yona motseng ona ga ntho eo e ka tla le ka kwana ga se letho empa ke boloi ke tea boloi ka baka la go se tsebe lentse la modimo difofu tse etelang difofu tse dingpele jalo ka o etsaetse motlhang oo naganang go jalo 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 fela ka o etsaetse motlhang oo go jalo le jalo naganang
His power
mata hai a fodisang a lokola monna le mosadi rato na le fatse la joale
from the bobbed hair painted face
ni riring e pongwe bo je sebele ba fahle o ditakilweng ba ipitsang ba kreste ni ba bea bophelo bo ka mbo ditu ba di sakrete ba bolela meswaso e mebe ba di la fatse ni ba hlaisitse chaba sa burumuwa lo tshwarisa lo roka lo bua le bobodu lo tsola ntse strate lo tina marugo a magutswana le ntho engwe le engwe ka mogwa o ni ba ntano ipitsa ba kreste ka pela ba sadi ba ba
ni sa opola pali aka
ka lo gwa le ne metsi ba hore ine le mora morena boitshwaro ba hae re loketse go bae banna le basadi le o latola baetapele bana ba bodumedi difala tsena e le moo a thola maoma a gae ba mameletse mme ba tšhaeletse bophelo ba mofuta o gara batho moo ba mo tlhathang ba latola maatla a go ba lokola go tsona mme ba itšhaelela e le jalo godima e le taba e kgatlha le lentse la modimo ga mosadi a kuta moriri wa gae le a le go taka sefatlhego sa gae kapa o tina marigo a magutshwane e kgatlhalo le lentse la modimo empa ba e tšhaelela ba etsa calvary e nngwe go tswa kae go tswa strateng go tswa tameneng go tswa sefaleng go tswa sefaleng mme gape mogweletso e ne e le ofe o iketsa modimo ba latola bogolo ba gae ba leka go mo poma mme ba mo etsa medimo e meraro kapa e mene godima e le modimo e ne e le modimo e tla be sale e le modimo yena ba bane ka jeno le ka o sa feleng ga o bua ka modimo o le mong go bona ba tla o tsheya re dumela go boraro bo o
halalelang
ke dumela go modimo o le mong o halalelang ee monghadi maatla gae a fodisang go lokolola le o ntsha batho ba na leratong la lefatshe go ba lokolola jalo ka ga a lokolotse maria magdalena go polang e ne e le jesebelenyana ya takilweng le ena a e na le matemona a supileng ka go yena e ne e le setantsi se tlhobolang jwale fela ka mosadi wa sejwale jwale strateng ka jeno yang gotlhe mo lebatlang mme leshebe ga le sa dumele gore batho ba gomomela disheto tsa basadi ba tshotsweng shebang strateng ka jeno jalo ka ga o bile matsatsing a sodoma go tla ba jwalo shebang ka ntle ga le sa e dumele yang gotlhe fela phetlhang pampiri phetlhang makasine shebang matlapa a ditaba le fumana gopolang seo se boletseng itse go bane bara ba modimo ba bone baradi ba batho gobane ba batle ba inkela basadi shebang bobodu mo England shebang bobodu mona shebang ntho yotlhe e fetile ntlo ya boole gobaneng ga o le jalo gobaneng russia e fetiwa ke bokomoniseng ka baka la mankgoto le ditshila le go tlhoka maatla ga kereke ya katolika mme ke ka lona lebaka leo gantle setšhaba sena se gapakwang bokomonisi le selekane sa dikereke mme se ikopanya le kereke ya katoliki e tswe bokomonisi le bokatoliki di ka kopana mmogo le a tseba mme ke tsena di etsa ntho eo gobaneng go ba banyedisitse evangeli e ba kgethang mme e ba etsang batho ba kgetheileng ke lona lebaka gantle mme bareri sefaleng ga e ba le yone bakeng sa tekete ya dijo ka baka la kemo ya botho ya tumelano e itseng
Say I belong to so-and-so.
Ke setswa sa hore le hore.
Swapping education for the power.
Ba fapanyetsa thuto ka matla a modimo. Go ba lokola lephalo lena la bohlale. Jwale ka Maria Magdalena. Wona matla a kankang sekantsinyana seo se hlobotseng strateng. Le ho etsa hore a apare diaparo tsa hae. Le ho itshwara jwale ka mofumahadi.
Ho mo etsa bokreste.
Banyedisitse matla ao. Le ho thagisa monna ya neng a ena le ona. Calvary. Mme kajeno. Yona evangeli le moyo halang o kankang setlobodinyana seo se tantshang le o etsa gore seapare jwalo ka mofumagadi le o itshwara jwalo ka mokeresete ba re ke botlhano ga ba maatle a kopantsho le phutheo tsa bone go lefuduwa gara bone go etsa gore basadi ba bangwe ba etse gono ba etsang ba ntshetsa ka ntle jwalo ka ba entse motlhang oo mme jwale ba thagisana na lentsi mme ba re le ne le etseditswe mongwe wa o
mongwe
ke ba kosa gape ee monggadi
It's the same as it is
in
the sign that
makes the religion of the Lord. Hopulan, Mutashu Brandia Parasahai Washan, Lebon, Katuinka Musad, Legion on Ashan, Unashu Brandia Parasahai, Mutimuan Kamatawana, Luetta, or Aparadia Parasahai, Wida Par, Kelale Hai Lucila, Adusimotum Ajes.
Look at the power that made old blind Barney made.
When I'm mad, I ain't saying what Bartimia was for Abon. Hansa, Haratumera Natabo. O ne a le lefatshe motlha o ne o tletse go se dumele go go kale ka go leng teng ka jeno empa taba eo ya seke ya mogina a tswela pele o ne a sa thinyetse mantswe go bone o ile a re go bona le bana le ntata lona diabolosi a tlhola ntho yotlhe
ona
maatla a ne a ka tsosa lazaro le bitleng mme a gotlisetsa mosadi wa naine morwa wa gae o modimo maatla a ne a ka etsa dintho tseo a ne a ka lepa dintho tse etsaetseng go na le tse pedi petsana go na le petsana ya sl e tlangweng tsileng tse pedi le dintho tsena tsotlhe tseo a di boletseng sa lepile yena monna ya ne a ruile maatla ao ga re maatle ga re maatle gara batho ba rona o silefatsa thuto tsa rona mme ba mo thagisa ke yona ntho eo ka jeno ga re batle moyeo galelang ga ba batle go kenakenana le ona ka lee oa atlhola mme o etsa dintho tsena mme o bolela batho ba rona dintho tsena tseo re sa batleng ga di kengwa gara megatlho ya rona o gatlhano le tumelana tsa rona
They crucify him again.
Ba mo thagisa hape. Oh, khidi. Le mo hanjwa le ha re kwala re loketse kwa.
And again, they
Ni hape ba le bitsa botlhang.
And they call him a fanatic.
They say
it was crazy. O ne a
tsanya. Mo tle ma le mangwa a tsaba re bile le boletse hore. Jesu o ne a. Ba fa risi ba itse.
This man is a
Samaritan. Mo tle ke mo Samaria le wa hlang. Jana le ntse hlanya le ke o bolela ho kopana hlo.
Mo na yo kopana hlo.
Ke se hlo ba sa di kopana hlo. Tse mo latela. Ke be sebu. Mme gape ba buang tho e
tshwanang
ke ntho e kang boloi ke bonowe ba mo bea sefapano sa maswabi gape sefapano sa eng ditlhong tsa eng ke lentswe le netefaditsweng ba tshaisa ka lona ka go bolela batho gore ke diabolosi bo etsa ntho e itseng le go bitsa o ile a re ga o ba re mosebetsi o galeleng wa modimo o etswa ke moya o sa
hlwekang
ga o tshwarelo go yone ba tlhabisa lentswe la gae ditlhong go leka go lesagatsa go le bitsa kgekanyetso kapa botlhanya le se iteng le seye dikopanong tseo ka o etsa jalo ba etsang ba nka dipikiri tsa tumelana tsa bona tsa phutheo tsa bodumedi ke gantle baruti bana ba tsomang menyaka lefatshe ba tlhokang borapelo ba tlhaketsa phutheo tsa bodumedi banka dipikiri tsa phutheo tsa bodumedi le go thagisa moraya modimo ka tsona botšha go tswa difaleng tsa bone gobaneng ba etsa gona ba rata thoriso ya motho dikgao tseo kereke e ka ba fang tsona go feta ka moo ba ratang lentswe la modimo
I condemn them.
Ke aba ahlula. Ba ba khone uipapisa le lefatshe. Ba ba khone uipapisa le lenne. Ba ba se ba ipapisa le lefatshe. Ba se ba ntse ke tsena. Letsatsi la boikaketsi le hore phelang holo. Na hona ha se. Na Calvary ile ngwe ha ya le kana morena waka. Ke bona le kae tsa ba ye. Luna ba loketse mo mora. Luna ba tsiba hore lena ke lentse la hae. Luna ba balang tseno lo khaule ba shamela ntsimedi hore. E ka re ha motho a kukuta lentse le leng ka fa a ke letsa lentse le leng. Hore le kae tsa ba ye. Na Calvary ile ngwe ha ya le mo le kana.
I stand in his defense I'm as a
Ke mo lwala ka matla. Ke le kwa thala hae.
Make it
go sa ka lentse la modimo. Fetola ntse tsa tsalo na o sentjwalo le tadi heleng. Putse tsa nna tsa bo dumedi di tla kume.
And indict you in the presence of the judge.
Ke le go sa ka plus pa sa mo a hlodi. Hand. Lo na ka di bupe tsa nna tsa bo rapedi. Di ka ke tsi bo bonga. Ni u bani ndi bitsa na Calvary le ngwa ya le kana.
As Peter said. Le
ka Petro se a boletse. Ba holo ba lona ba putheo sa bo dumedi. Peter so lutu ki ulu go sitse ka hore. Ke o feng go nta ka lona ya sa kang a etsa hona. Ke fani wi le etsa nna ntho heo. Kama to abu hope le tharise go sane ya bo phile. Na Jesu ha bolela ka spirit ki mang go bonta ka lona ya sa kang a kinya ba profeta mabitle.
You garnish him afterwards.
Ne ha morao le anta fatsa. Go bile jwalo le ka bana bo tle ba lukile mengwa he. Ka ba ka le o ke kusa batho bana ba ba ntse nga holo. Se tlhopa sa mathapa a kereke. Batho. Batho ma hana Kriste a tsa tsilena. Lona ka di bupe o tsa lona tsa borapedi le thagisa. Kriste wa ka la bobe. Ka o blela batho hore mantse ana a etse di tsetsa tsileleng. Mi ha etse tsa tsilena.
And that you're guilty of the
sin. Ya re kusa. Le jere molato o kang o. Ba ne ba le ona tsa tsilela la thagi.
Repent and turn to God.
Ba ka le khutlela ho modimo ka pa le timela. Mme ke boela kere. Mona, kere, hao, barut, kahiza, hao nyefula. Yena, lintu. Mudimu ibale mu hao.
Let me say that again. It might be.
Iriki bulele taba eo. Mushomu iko pani teipi.
Here, the churches.
Mona, di kere, hao, baita pere babu dume.
Kahiza, hao nyefula. Him, the word.
Yena, lintu. Hao makatsi hapeki mafika apetsu harase baka se sifalang moloki wa ka ke bisa hloya hai ash
but the opening day revealed
impale sirele between la bulatsila e ya nthabonya le hodimo letsatsi la kamehla ke bua taba ena taping le ba ke sa mogupi hona ke bua sena ka sa tshusumetse ya moya o halalela ke manya le sa bona la mole ya mre a ke a kena ka sa lentsu lena
God will surely bring this
Guri mudimo tla hulela moloko hona o gopa o la tlan Kriste o nye di san Kriste ka hlo ka ba ka la nye fulo thagiso ya lentse la hai le supilwe ba tla tla ka hlo ke o khosa ke manya le sa kurena morena mo se u itsala a tle hon na bong e o tpale ya mollo e lo paletse mono e le pontsho e gorisa ke manya le sa kurena morena
let him take up the word
a ke ankelin a tla tumela na ya hai Me ala tla Jesu Kriste le tsatsi le letsa. Mme ke tla kopana le lona o se. A re ina mise ntlo tsa rona jwale ba ke sa pulo le ya thapelo.
O Lord God, the giver of eternal life.
O Morena Modimo, mwa bo o pula bo sa feleng le mo kadi wa lentse lena. Ya tsusi teng hape Morena Jesu ba fu.
Ya ile
atiba tsa taba eo ka tshwanelo ka pila e moloko wa batho ba sa dumeli.
It's been long this morning many.
Une o le molelele o seng hona bongata isale bodutsi mona kereke e tletse.
People standing around.
Batho ba eme ka nqa tsohle. Medicaid bi ya hatisa ya le fatse ka bophara ba ke ntse papani. Ba re ri ba ka utla taba ena ka phapusi ntsa bona tsa ho bala ya ba rapella morena. Amantiana a ke a thopothele pelo ntsa bona ho hlatha ka utiba.
Cut away all the world.
Ho hlaula le fatse lohle. Hore ba tla ba bua jole ka. Re ri nyana ena wa metse di tla se kona Kentucky. O na tle ho nna tsa tile le mmiare. Ha ke ne ke mametse ne ngwaya di putse tse supile. Ke utlwe e hlaba mogosi.
Get away from the
Maragon ao a Babilona. Hore ke ile ka katela me ka tsama. Ha ke tsire hore ke eng nganye fe. Ka pa ke etseng empa ke ile ka tsama.
Blessed be the
Ho tsena le fatse se bitse sa mohlankanyana eo le mosadi. Le bana ba ba bedi ka pa ba bararo. Modimo a bongata bo fumane tsela ya bona e yang lentse la modimo.
The only way of life for
You're not failing to live uphilo go ba yena ke lentse. Ke rapela e mo le mo ntate.
Kana go tseding ha o bua dintho tsena.
Ha se ka o gotlhala. Ke ka le rato go ba le rato ke tayo.
And I pray, God, that the people understand that we have to be
corrected.
You who had to correct
the
cross, and Father,
forgive them.
I pray for them. And then before the people they criticize
the
indicating to be, we pray for them, Father.
We pray for them, Father.
I want to ask you a question.
I don't care. I don't care. I only mean,
Let's sing to him while we continue to pray.
Jesus paid all to him.
Think of it.
Yesterday I was in a place.
Maubani kine kine sibake mimuna unantike ya suitu eo mwina kakereke mwona anteke zinyona. Uida arisukia hao ishebala ichisa miki ureke zee podile.
And I went over to get it cut.
Mika isa hoya sewa.
And he said, say, your right shoulder is drooping down. You must have carried a heavy load someday. And I thought, yes, a load of sin.
But Jesus paid it all.
Listen to
what
I'm saying. Jesus paid all my life to him. What did sin done? Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. God be merciful to us.
Mudimo rehawele na kum ena ya bui mamelo boti bile.
Let the word soak in deep, Lord. Linzikele topo tele kaboti ba morena pilu. Let the people, though they be late
for
their dinner, but Lord, this is more than meat.
Impa morena, hona ufiti san nama, hona kibu pilo.
Lenzi laka kisijo,
ubuletu zwalo. Niki seo meyaro na elipako, ikiti kanka sona.
Now take us, Lord.
Jale ringe morena, uribupe. Morena nkuche mole bona, hammoho, kibata utamali bona.
I'm going up the tower right now. I'm going with this congregation. Now just mold me over, Lord. I did wrong.
Many times I was going to preach.
The people wouldn't hear me. They just kept on doing the same thing. And I got discouraged. I built a conflict. Oh, God.
A couple Sundays ago, how no paponso can come on?
Niki bala bibili,
lubona huru ubulele mushe, kamo toro ewe ineli kateng hante fela. Huru huno inale taba hape, mine taba ponso huyena. Ni hante fela sunya yona, ka utiba huru kine kisile bakuji baba ngata.
A ministry not only in the prophetic,
isimula eto wabu profeta fela, impa ka uruta lensi, li urapela bakuja. Ile wadimela muna huwela fasi, muna hante aba ashwa.
Then brought him back to life for Anton, confirmation.
Anton, Antonotus was pilong hape, ili tasi seleto, hurine ili niti.
You always confirm hao, kamisha. Now, Lord,
morena, li chayle hona juale hante, kisale pilatroni ya hao. Nika emu lemu wa batubana morena. Honyale fati ka uruna. Nkute morena, risale pilasfatosa hao.
Nika le fati fela,
tutadi piruta rona mudimu, hona juale. Tutisa uruna le fati, nipu khatala wale fati.
Riterebeba kreste ba iketi.
Oh, Mudimu, Rebele Rato, Limu, Salibu Nolo, Rebeatulana Yamuji, Yamoya. Now Cassiette Jolo Morena, Repelatronia How,
Sirius, Sirius, Valele Fugu, Wemuya
Mumaruna, Empamadia Hawakan Sakura Morena, Nias is so far to Jolo Kalishua.
Granted, while we're
Panacasena, Risawemes,
Rinke,
Rebahau, Mapilo Aruna, and Nessi, when?
In Jesus Christ's name.
Libiton La Jesu Creste.
Granted, Lord.
Panacasena Morena, Wemuya Mumaruna. Sokatili Aka Morena.
I see all my errors, I see my mistakes. God, from this time, I'm trying to do the best I can to help you. I want to go on a comfortable life with no changes here this morning.
Have you been fighting against my clergy and friends and
saved his heart deep? But Lord, at your salvation, I feel that you told me to do that. That's all I want
to do. I'm going to let it go.
Let them do what they will, but I pray that it is so. I pray that you will save every one of them. May there come forth a revival of the just and a great power among the church. Just before it's going on, I saw the Lord pray that before he promised it.
Mere shebeletse morena khulo eo ya boraro eo re tsebang gore e tla re e tsa dintho tse kholo maharing a rona
wa hao morena ke a le tereng yena
bela ka buinelo ka mo ke tsebang buinela o sa le fatse ho nna morena
o sa ho nna dintho tse timelang mpe dintho tse sa timeleng lentse la modimo
nke ke phele haufi le lentse leo ho lentse le tla ba ka ho nna le nna ke be ka hara lentse
kana
ka
sena
morena le ka mohla ke setlui ho lona
nke ke tsare sa bone
eo ya morena ka thata le we fuparela haufi kana ka sena morena re tsana le fatse ha mo re ba hlanka ba hao re sa inela wena o seng hona ka botsa ka dipilong tsa rona re ba hao ka lebitso la Jesu Kriste ba ke sa mosebetsi
Jesus
Odima o tsena le fatse moena never.